Ngiyabonga mfowethu Parker. Kuyinhlanhla ukuba lapha. Ngiyaxolisa ukuthi ngibe late kancane, kodwa udaba lokugula olubi kakhulu ngemva kwekhethini. Niyabo, bengikhonzisa ingane encane futhi ngijabula kakhulu ukuba lapha futhi kulobu busuku, futhi ngethemba ukuthi ngeke ngiligcine njengoba ngenzile izolo kusihlwa. Nginigcine isikhathi eside kakhulu futhi ngiye ekhaya futhi ngathi ukuzizwela, noma ngiye ehotela labahamba ngezimoto lami futhi ngathi ukuphatheka kabi ngakho ngenkathi ngibone ukuthi bekuyisikhathi sini. Bengikhuluma lapha cishe ihora nemizuzu engamashumi amane nanhlanu futhi kusobala lokho kufushane kimi ngolunye usuku. Ngakhuluma amahora ayisithupha. Niyabo, uma umfo azi okuningi kakhulu akadingi kukhuluma isikhathi eside kangako. Kodwa lapho ungazi okuningi kufanele nje ugcwalise, uyazi. Ngiyacabanga futhi niyabo, ngilinda kuye nje futhi lapho ngizwa njengokuthi unginike okuthize ngizokusho, awu bese-ke ngiyakusho futhi kufanele ngithi nje kukhubeka kuze kube yileso sikhathi. Bengizama ukukhuluma izolo ebusuku mayelana nemizindlo, hhayi ngenkathi noma yini idlinza iphikisana nezwi likaNkulunkulu. Angiqondile isizathu noma yikuphi ukuzindla, ngoba uPawulu wabonisana nabantu futhi inkathazo namhlanje abantu bavele bathathe noma yini efikayo futhi bengakuzindli ngombhalo. Kodwa lapho kungukuzindla ngokumelene nezwi likaNkulunkulu, khona-ke qhela kulo leso yisitha. Niyabo, kodwa lapho kudlinza nezwi likaNkulunkulu, lowo nguNkulunkulu. Niyabo, lokho kunjalo ukuzindla okubili. Ngakho siyakholelwa ekudlinzeni nezwi, sikholwe ukuthi izwi liqinisile. Manje ungeke wafakazisa ngokwesayense izwi, ngoba uma futhi awusoze wakwenza ngoba liphambene kakhulu nesayensi. Uma lifakazelwe ngokwesayense, khona-ke kusezikho kukholwa. Niyabo, ufanele ube nokukholwa, nokukholwa kuphambene nokufakazisa ngesayense. Ngakho ufanele ukukholwe, ungakufakazisi. Ukukholwe lowo ngumbono. Esikhathini esithile esedlule ngangikhuluma nendoda, ngangiseToronto eCanada, sasinomhlangano omkhulu lapho futhi inkosi yayibusisa ngendlela emangalisa kakhulu. Ngangingaphesheya kwakungekho eToronto, manje ngiyakuhoxisa lokho. Ngikhohlwa amagama endawo eCanada esasinomhlangano kuyo. Ngizokucosha emizuzwini embalwa. Ngihambe kakhulu ngize angiwakhumbula amagama endawo ngesinye isikhathi, futhi ingaphesheya ngqo kweDetroit. Lithini igama na? IWindsor. Kunjalo, IWindsor, IOntario. Futhi kwakukhona kwakubekwe isethi yethelevishini emgwaqeni, ohlobo oluthile lohlobo lwesikrini. Futhi kwakukhona ikhawa lapho lidlala lishaya isiginci ngale lisakaza kuvela e-United States. Nendoda yaphuma futhi yayikhuluma nami, yathi ngingathanda kukuthengisela lokho. Ngathi qabo mnumzane, besidlula nje. Ngathi angikholwa ukuthi ngiyakufuna. Futhi yathi awu, ngizokwenzela khona kushibhe ngempela. Futhi ngacabanga, ngayichazela ngathi ngiyi isivakashi sivele emazweni. Ngathi yathi uyadlula nje, ngiyacabanga. Ngathi qabo, ngisezansi lapha ihotela labahamba ngezimoto. Ngathi ngilapha nje izinsuku ezimbalwa. Yathi awukho nalowo mhlangano lapha yana. Ngathi yebo mnumzane, kunjalo. Yathi angifuni ukulimaza imizwa yakho, kodwa yathi ulalela uwaka. Futhi ngathi hawu. Ngathi lokho ngokuthi yebo mnumzane. Ngathi ucabanga kanjalo na? Yathi yebo mnumzane. Yathi ngicabanga kanjalo. Futhi ngathi awu, kungani ungadonsa ikhona umbono walokho na? Yathi awu, ngoba indoda ikhuluma ngento ethile engingazi lutho ngayo. Futhi ngathi usho ukuthini na? Awu, yathi isibonelo izolo ebusuku, lelo sosha lapho ebelikade lisembuthweni lilele kulolu hlaka futhi laba kuthiwa likhubazekile yathi ngasukuma ngazulazula lapho yathi lokho kwaba nje lokho bekungukuzenzisa yathi leyo ndoda yayiyazi indoda zonke isikhathi yathi lalilele nje lapho lizenzisa kanjalo ngathi awuyanga ngani endodeni eyayiyesohlakeni futhi uhlole futhi ubone ukuthi yayingubani ukuthi ivelaphi na uma ngokoqobo ubu nentshisekelo ejulile awucabange ukuthi bekufanele ukwenze lokho na yathi aw nansi yonke into yathi angizami ukukudikibalisa ngathi oh ungeke ngakho yathi ngicabanga ukuthi ngiyakholelwa kwisayensi ngathi nami ngokunjalo yathi aw noma yini engeke ifakazelwe ngokwesayensi ayilungile ngathi angiqondile kwehluka kodwa ngithi nje lokho kuphambene noma yini yathi akukhona kwangempela futhi ngathi noma yini engafakazelwa ngokwesayensi ayiyona yangempela ngathi izinto ezingenakufakazelwa ngokwesayensi ezihlala isikhathi eside futhi zingezangempela oh yathi lokho kuyiphutha yabo futhi manje yathi buka lapha ukuthi isayensi yenzini yaqala yasho lokhu yathi awu yathi angikukholwa ngathi awu ngifuna ukubuza ukuthize ingabe uyindoda eshadile na yathi ngiyiyo ngathi uyamthanda umkakho na yathi impela ngiyamthanda ngathi nami ngokunjalo ngiyakuthakasela lokho kodwa ngenzani oh kulungile manje na ngiyaxolisa angikwazi ukukusho lapha uyabo ngakho bathi uma wena noma yini ongeke ukwazi kuyifakazela ngokwesayensi ayilungile ngathi awu manje uyamthanda umkakho ngokwehlukile kunoma yimuphi omunye wesifazane na ya ngathi yini leyo na niyabo unabantwana na yini yenza labo bantwana behluke kwabanye abantwana na yaqhubeka nokukhuluma imizuzwana nje yayisithi awu yathi manje ngokwesibonelo lokhu yathi uyabo alukho ucingo oluyizungezile noma yikuphi ngathi kunjalo futhi nanso into enkulu ngathi manje nakho leyo ndoda ingale United States futhi ngaphandle kocingo nanoma yini exhunywe kuyo ya United States nge igagasi uhlobo luthilelwe igagasi likagesi lanoma yini kulethe isithombe saleyo ndoda lapha ngokuphelele nje futhi lisibonisa lapho yathi yavele yathi nje ayikwazanga ukukuqonda ukuthi kanjani lokho kubona kufihlakeleyo yathi ngicabanga ukuthi uphisi nje wokuzihlanganisela webhizinisi ngathi oh ngakho ngathi manje lokho kuwona uphisi wokuzihlanganisela webhizinisi ubungeke ukusho lokho ngathi ngoba kungukuthi ngokoqobo kukhona igagasi elizanga lapha ukuthi futhi sifundiswa ukuthi leso isithombe esifanayo sidlula kithi ngo futhi ukuthi umlayezo nalawo maculo nakho konke kudlula kithi ngo kodwa ke kushaya ikristalu lithile noma ukuthize phakathi lapho lokho yi noma ishubhu elingabonisa leso sithombe nesithombe somuntu esedabula amagagasi omoya osesibhakabhakeni omoya futhi asazi ukuthi kuvelaphi khona nje siyazi ukuthi kuvelaphi kodwa ngathi asikwazi ukubona futhi kuyadlula futhi kusibonise lapho ngathi yileyo ndlela uNkulunkulu niyabo ngathi uzazi kanjalo ke lowo mfo lezo zinto ngathi bona uNkulunkulu bona uthumele igagasi lomoya osesibhakabhakeni phansi futhi ngathi lingase lidlule ezinkulungwaneni nasezigidini zabantu lize lifike kuleyo ndawana bese ke liyakubonisa kukanjalo ke ukuthi yena wathi oh wathi kulungile kodwa wathi buka bona sinesiteshi sokuthumela esithumela lokho ngathi sinaso kanjalo nathi sinesiteshi sokuthumela kunjalo isiteshi sokuthumela kanye nesiteshi sokwamukela ngakho usengubaba wethu wasezulwini akasuye na siyamthanda ngokuba wasithanda kuqala futhi wathuma uJesu Kristu ukuba afe esikhundleni sethu ukuthi yena singaba ngokulunga kukaNkulunkulu ngoKristu sithokoza kakhulu leyo mibono ngezinye izikhathi ethi ukukhubekisa abantu abaqondi kwezinye izikhathi abantu bacabanga ukuthi kukhuleka kuphela khona lapha emhlanganweni uyi lena yingxenye encane yakho kuphandle lapho yilapho okwenzeka khona ngempela. Namuhla bengihlezi ekamelweni besine ngokuvamile uLwesihlanu usuku lokuzila ukudla kimi angidli ngalo ngezinye izikhathi olwesibili nolwesithathu kuze kube semini ngezinye izikhathi kafushane nje lokho akukhona ukuzila ukudla okuvamile. Lokho kuyizinsuku ezithi azibe ezimbili nje zeviki ukuzila ukudla. Ngakho ukuzila ukudla isikhathi eside kuza ezinsukwini ezengeziwe lapho inkosi ikubeke phezu kwakho. Kodwa lokho kungokwenhlonipho nodumo lwesikhumbuzo sikaNkulunkulu esikhulu kithi ukuzila ukudla umyalo. Futhi ngakho emva kwehora lesithathu ngokuvamile ngiba nokuthile okuncane okulula. Omunye ungitshela ukuthi ungasithenga kuphi isiteki esincane ezantsi nomgwaqo lapha cishe ngamasenti angamashumi ayisishiyagalolunye. Kuthi akube yikho ukuba udle ekushumayeleni nakulezi zinto kufanele uthi ukuhlala ungenalutho. Ngakho besihlela ukwehlala lapho futhi indodana yami nomshana wami bamangala ukuthi kungani singehleli lapho, kodwa saphenduka saya kwenye indawo othenga udlele kuyo. Kwase kuthi-ke ngihlezi phakathi lapho ngaqaphela ngemizuzwana embalwa nje sasi khuluma futhi abanye abantu babelapho bekukhona kuhlala kukuhle kuhlangana nabangane bami yazi futhi ngikhulume nabo. Ngakho ke ngangixhawula abanye babahlobo. Ngemizuzwana embalwa nje kwangena amanenekazi amabili umoya ongcwele wathi elifake isigqoko esimhlophe wahamba-hamba angikaze ngibabone empilweni yami. Futhi okuxakile ngenkathi omunye wesifazane ezohlala kanje waphenduka futhi wabhekana ngo nami lowo ngumusa niyabo ukwazi nje akukho okwenzeka ngenhlanhla. Ngakho wayengibuka ngqo uyamangaza indodana yami uqobo eye yama nami lapha emsamo iminyaka, kodwa yangibuza umbuzo okuthize mayelana neminyaka inkulungwane enkulu noma kuthize. Futhi ngathi iphili angiziqondi lezo zinto, ngathi ngisanda kuthola imibono yami ngazo, ngathi angizifundisi ngoba ngingahle ngibe nephutha elingama mayela isigidi kukho. Ngiyabo ngathi ngisanda kuthola imibono yami. Futhi wathi awu ngingathanda ukwazi ngalokhu nokuthize okunye. Futhi khona-ke ngokuphazima kweso akazange akubambe futhi akazi ukuthi ngiyakusho ngami ngisho lokhu manje uma ekhona. Kodwa uma uCharlie noBilly beseduze niqaphelile Charlie na khona manjalo uBilly washintsha waba umusa ngokusheshe impela mayelana nomusa kaNkulunkulu ugcina. Niyabo akaqaphelanga ngalowo mzuzu inkosi yayinginikeze ukuxhumana nomoya walowo wesifazane. Futhi wayelapho-ke wayengenaso isiqiniseko kakhulu sokuthi kwakuyimi ngoba ubengibone izolo kusihlwa kuphela. Ngacabanga nkosi ngiyambona wesifazane isimo akuso nokuthi kwenzekeni. Ngacabanga mhlawumbe ukhona emhlanganweni ngangazi ukuthi wayedinga usizo. Futhi ngaleso sikhathi nje lapho ngemva kokuba sesiqedile idina lethu omunye ngaphambi kokuqeda omunye udade omncane nomoya omuhle ovela izantsi ndawo uyafika wangikhokhela idina lami. Ngakho-ke yena nomyeni wakhe nabantwana. Futhi ngakho ngase ngisukuma ukuze ngiyokhokhela idina. Futhi ngicabanga ukuthi uBilly noCharlie baqaphelile ukuthi ngibayeke baqhubeke ngoba ngangazi ukuthi ninikazi laliza ndawo ngoba ngangazi ukuthi lalisemva kwami emizuzwaneni embalwa lakhuluma nami. Futhi lapho ngakwazi ukutshela ininikazi okwakwenzekile nje okwakwenzekile. Futhi hhayi ngenhlanhla kodwa leso kwakuyisiqalo sokuphulukiswa kwalo. Eminyakeni eminingi edlule lalingowesifazane engicabanga ukuthi acishe asondele emashumi ayisithupha noma ukuthile. Futhi ngesikhathi sokunqamuka kokuya esikhathini wayethuke ngokwedlulele futhi kakwazanga ukuphuma kukho. Futhi wathi ngikuzwe kanye kuphela ngisuka kude lokho bekuyizolo ebusuku. Wathi lokho kuphawula okwenzile mayelana nokudlula leso sivimbelo somsindo ukuze ukhululeke. Lathi usuku lonke ngiyengazabalaza kuleso sivimbelo somsindo. Ngathi ungabe usazabalaza niyabo kuphelile manje uyabo Aha, dlula kukho futhi ngathi isivimbelo somsindo yisivimbezeli phakathi kokukholwa nokungakholwa. Lapho udlulela ngale kwalokho kungakholwa kwethunzi lokungabaza usukhululekileke niyabo kukhona luthi futhi ninikazi laliye la phakathi naleso sikhathi laline ukuthi ukunqamukayo kokuya esikhathini ngezinye izikhathi kakhulukazi noma ngabe kungena noma kuphuma kwenza abantu babe nokwethuka kakhulu futhi lalingakaze likwazi ukudlula kulokho owesifazane ngezinye izikhathi ucabanga ukuthi ulahlekile futhi uyahamba futhi yena ikholo lePentecostal ngicabanga kanjalo kodwa ininikazi laligqoke ligcobe izimonyo nezinwele ezimfishane nakho konke kodwa isizathu sokuba lenze lokho lalizama ukunyakaza lisuke kulokho niyabo lizama ukunyakaza lisuke kuleyo mizwa eyesabekayo futhi savele saqala ukukhuluma ngokuthi niyabo yingakho uBilly akazi manje ukuthi ngisho lokhu noma uCharlie kwakuyilokho uMusa isizathu sokuba ubuzwa lokho Billy ukhuluma ngomusho oluhlaza sasiphakaphaka uyazi uMusa kuza kanjani kanjani ukuthi wona lokhu na futhi kuza kanjani lokho na futhi kanjani niyazi ukuthi nokuthi ngathi kungumusa kaNkulunkulu labo abazi ngaphambili ubabizile labo ababizile ubalungisisile labo abalungisisile usevele ubakhazemulisile konke nguNkulunkulu futhi kwakuyilokho ke futhi akufanele akhathazeke ngalokho wayezama ukunyakaza kuleyo nto wayephuma futhi yenze lokho futhi yenze lokho ezama ukuqhela kukho kodwa namhlanje lowo wesifazane omncane umpofu ushaye ukhiye uselulama manje futhi angahle ukuba ulapha kulobu busuku angazi a kungenzeka ukuthi uye ekhaya kodwa angahle abe lapha nokho kulobu busuku emhlanganweni kodwa kukhombisa nje ukuthi umoya kaNkulunkulu uzozenza kanjani izinto kuchichima ngokwedlulele ngaphezu kwakho konke bese ngakwenza noma sekucabange akunjalo na kuyamangalisa manje kusasaye kuseni ukudla kwasekuseni futhi ngibuze umfowethu Parker ukuthi bengizokhuluma yini kuleso sidlo sasekuseni futhi ngizama ukuqhela kukho kodwa wathi qhabo ukuthi bekufanele ngisho amazwi ambalwa bese kuthi ke kusasebusuku ngifuna ukuzama inkosi Thanda ukushumayela ukuletha umlayezo omncane futhi angicabanga ukuthi ngizophinda ngizame njengayizolo ebusuku ngoba ngiphatheke kabi kakhulu ngihlezi lapha phambi kwabafundisi nabafundisi abaziwayo owaziwayo izazi zezenkolo njengodokotela Livili nabo bonke laba abanye abazalwane lapha engibaziyo he abaneziqu kanjalo owafundisisa iBhayibheli futhi waqeqeshwa kulokho bese ke mina ngime lapha ngizama kuletha umlayezo walolo hlobo ngicabanga ukuthi ngizoza ukuzokhulekela abantwana bakamfowethu Parker abagulayo ngakho kungcono ngime kulowo muqa ngakho silapha ukuze sisize manje kulobu busuku ngifuna ukuzama ukukhuluma futhi ngifunde imibhalo ethile ukuze singathathi isikhathi eside kakhulu cishe imizuzu engamashumi amathathu noma ukuthize khona ke ngifuna ukunikhulekela nina bantu abagulayo kulobu busuku kholwani nje manje noma ubani uyazi ukuthi izidalwa ezingabantu azikwazi ukwenza lezi zinto akuna kwenzeka niyabo kufanele kube ngumoya kaNkulunkulu futhi kanjalo thina obuku phela kwento esingayenza ukukhulekela abagulayo angikwazi ukuphulukisa noma ubani ngoba usuvele uphulukisiwe uma noma ubani ukutshela ukuthi bangakuphulukisa lokho akulungile niyabo futhi noma ubani ukutshela ukuthi angakusindisa lokho akulungile nonke nisindisiwe noma kanjani niyabo obuku phela kwento kumele uyenze ukukuvuma nje uyakwamukela lokho uJesu akwenzela khona walinyazwa ngenxa yeziphambeko zakho ngemivimbo yakhe waphulukiswa sekuyinkathi edlule kakade into kuphela okufanele uyenze ngokwamukela lokho akwenzele khona yilokho kuphela futhi ningaphansi kwegazi nonke kungenjalo uNkulunkulu ubeyobhubhisa yonke into sengaphansi kwegazi inqobo nje uma kukhona umhlatshelo onegazi obekwe lapho ngenxa yezono zethu bese kuthi ngolunye usuku lapho usuka kulomhlaba ngaphandle kokwamukela lowo mhlatshelo khona ke umele izono zakho siqo futhi uzovela ulahliwe yabo ngakho ungeke ume futhi ukuphulukiswa kwakho kungukuthi nje uNkulunkulu wenza indlela enhle kangaka yabo ukukholwa kuvela ngokuzwa shumayela ukuphulukisa ngokuNkulunkulu ukholwe kwemukele lokho uma lokho kuyoba yimi yileyo ndlela ebengizokwenza ngayo anikwazanga ukukholwa izwi lami kulungile futhi niyoba ngendlela efanayo nganoma ubani umunye kodwa hayi uNkulunkulu emva kokuba ethumele izwi lakhe phele ke ufaka ebandleni iziphiwo ezehlukene nezinto ukuze ukuzama nje ukukuyisa kubantu unothando kakhulu futhi ugcwele umusa asiphenye manje encwadini kaMathewu ongcwele ivangeli likaMathewu ongcwele isahluko seshumi nanhlanu ivesi lamashumi amabili nanye kuya kwelamashumi amabili nesishiyagalombili uMathewu ongcwele isahluko seshumi nanhlanu ivesi lamashumi amabili nanye kuya kwelamashumi amabili nesishiyagalombili lalelisisa ukufundwa kwezwi uJesu ephuma lapho wamuka waya emaphandleni aseThire naseSidoni futhi bheka kwavela emikhawulweni yakhona wesifazane waseKhanani wakhala kuye wathi ngihawukele Nkosi ndodana kaDavide ndodakazi yami ikhwelwe kabi yidimoni kepha akamphendulanga ngazwi base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi mukise ngokuba uyakhala emva kwethu kodwa waphendula wathi angithunyelwanga kwabanye kuphela izimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli wayeseza wakhuleka kuye wathi Nkosi ngisize kepha waphendula wathi akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni wayesethi qiniso Nkosi kodwa nezinjana ziyadla imvuthuluka ewayitafuleni labaninizo khona uJesu waphendula wathi kuye mame kukhulu ukukholwa kwakho makube kuwe njengokuthanda kwakho ndodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi asikhothamisa amakhanda ethu manje sisakhuluma nomqambi walelizwi
gracious heavenly father we are now approaching thy holy sanctuary
baba wasezulwini nomusa manje sisondela endlini yakho engcwele egameni lenkosi uJesu futhi kwanele konke konke sikudingayo ngoba wathi uma nicela utho kuba bayigameni lami ngizolwenza
Therefore we cannot come in our own
Ngakho ke besingeke size egameni lethu uqobo noma igama lebandla noma yiyiphi inhlangano yebandla noma isiphi isizwe noma uhlanga
We just come simply in the name of the Lord Jesus
Siza nje kalule egameni lenkosi uJesu futhi siyazi ukuthi uzosizwa ngoba wathi uyosizwa
We're not asking tonight to stand at the throne.
Futhi asiceli kulobo busuku ukuma esihlalweni sobukhosi sokwahlulela kwakho ngokuba siyolahlwa.
But we are asking to stand at the throne of mercy. To which we
are. Ngoba sicela ukuma esihlalweni sobukhosi somusa esiphephela kuso sonke.
Now Lord I realize the tremendous
Manje Nkosi ngiyabubona ubunzima obukhulu bomhlangano.
And how that it must have poured from you this virtue
Nokuthi kufanele ukuthi kuthululwe kanjani kuwe lobubuhle lapho wabuka phezulu kwezicubo zabagulayo izinyonga izishosha izimpumputhe njengoba wamechibini lasebethesda futhi wabona leso sixoko esikhulu lokho kwakukhona indoda eyodwa nje owaholelwa kuyo Futhi wathi wawazi ukuthi yayikade eyele yondlela isikhathi eside futhi wayiphulukisa noma wayicela ukuba ikwamukele futhi ke ubuzwa wena wathi ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebona uyise kwenza Nkosi ungeke usikhombise intando kaNkulunkulu kulobu busuku ngenxa yalokhu kugula isixuku esilindile na
We are waiting the moving of the water
Silindele ukunyakaza kwamanzi ukuze abagulayo bangene futhi basindiswe. Ngiyakuncenga uNkulunkulu sithethelele isono sethu sokungakholwa kade njengoba besikulandela.
We confess, Lord, that we are way short.
Futhi siyavuma Nkosi ukuthi siyasilela kakhulu kulokho okufunekayo njengabefundisi nanjengamaKristu. Ngakho yiba nomusa kithi, oh Nkulunkulu onomusa. Futhi njengoba indoda yakhala ngolunye usuku nomfana onesithuthwane yathi, Nkosi siza okungakholwa kwami. Sikhala kuwe kulobu busuku Nkosi ngemva kokufunda izithembiso zaleli Bhayibheli eliyigugu futhi sibone ukuthi yini engenziwa. Khona ke siyakhala siza ukungakholwa kwethu. Thumela bukhona beNkosi uJesu phakathi kwethu kulobu busuku njengoba sikhuluma ngezwi. Futhi kwangathi izwi lingaba yinyama nemimoya yethu ilibambe ilikholwe. Sengathi singakubona ukubuya kusondela kweNkosi uJesu njengoba ethembisa, njengoba izinsuku zisondela manje zibe imizuzu namahora noma mhlawumbe amahora nemizuzu. Futhi asazi ukuthi sisondele kangakanani Nkosi, kodwa sibona izinto ziya ngokukhula zibukeka zivuthiwe. Ngakho sisize kulobu busuku sethula izwi kuwe kulobu busuku Baba ukuthi uzolibusisa, thola udumo egameni lakho, egameni sikucela kulo Nkosi uJesu nenkazimulo yakhe. Amen.
Try to draw from this little text tonight, or this
ngizozama ukudonsa kule ndikimba encane kulobu busuku noma lombhalo okwemizuzwana embalwa nje ngendaba noma igama elibizwa ngokuthi isineke.
I draw that from the verses that I have just read. Perseverance.
Lokho ngikudonsa emavesini engisanda kuwafunda, isineke kungukuba wenze umgomo, phikelela. Ngiyalithanda igama futhi lona lifaneleka kakhulu ebandleni lanamuhla, noma kufanele kube ukuthi ibandla lifanele libe nesineke. Amadoda ayo yonke iminyaka anokukholwa kulokho azama ukukufeza ibilokhu inesineke. Akunandaba ukuthi uzama ukwenzani, kufanele ukholelwe kulokho okwenzayo. Indoda yake yathi kimi udokotela, yathi, oh ngiyakholwa mfuthi Branham, uma abantu bebengakholwa ukuthi bebengaphuma bathinte leso sihlahla futhi bayophulukiswa, ngikholwa ukuthi bekuzokwenzeka. Ngathi, kodwa mfuthi othandekayo, amadoda angeke abe nokukholwa ekuthinteni leso sihlahla. Ukukholwa kufanele kusekelwe kokuthile. Futhi ngakho-ke lapho umuntu engasekela ukukholwa kwakhe phezu kwezwi likaNkulunkulu, khona-ke ungakwazi ukuba nesineke ngoba liyizwi likaNkulunkulu. Njengoba umfowethu omdala asho, umfowethu oyikhaladi ezansi ezifundazweni eziseningizimu, wathi uncamela ukuma ezwini kunasezulwini. Futhi omunye wambuza ukuthi kungani, wathi ngoba kodlula kokubili izulu nomhlaba kodwa izwi lami aliyikudlula. Ngakho lokho kunjalo, ukuma ezwini, khona-ke ungaba nokuthile, hayi lokho okwashiwo omunye okwafundiswa isikole esithile, lokho okwashiwo omunye umfundisi, okwashiwo omunye udokotela, kodwa uisho kanje Nkosi, khona-ke ungabambelela. Futhi noma ngubani owenza noma yini, uma bezama ukuzuza okuthize, kufanele kuqala babe nokukholwa kukukholwa. Njengobaba wesizwe sakithi ebizwa, umongameli wethu wokuqala uGeorge Washington, Phezulu kwini kancanyana ngekathi ngifunda lapha eminyakeni embalwa edlule mayelana neWashington. Ngangibabonile lapho ababe nalelo jazi okwadlula kulo izinhlamvu. Futhi sitshelwa ukuthi ngobusuku bangaphambi kweValley Forge lapho ewela umfula ukhuleka ubusuku bonke kwaze kwaba eyakhe kuthi ngu ngaphezu kwezinqulu zakhe kwakumanzi lapho ayeguqe khona eqhweni. Wayefuna intando kaNkulunkulu ngoba ayebhekene nabo babebukeka bebakhulu. IDelaware yayigcwele iqhwa cishe ingxenye yamasosha aseMelika ayenezithathulo ezinyaweni zawo. Ngakubonakala sengathi wayekhubazekile kodwa wacela isiphephelo kuNkulunkulu.
And the next day he crossed Valley Forge.
Futhi ngakusasa wawela iValley Forge waba nesineke izinhlamvu zangena ejazini lakhe futhi zangamthinta neze. Wayezama ukuzuza ukuthize ngakho wafuna uNkulunkulu futhi wathola impendulo khona-ke wayesengaba nesineke. Yilokho esikwenzayo, kufanele uqale uthole intando kaNkulunkulu ngaphambi kokuba wenze intando kaNkulunkulu. Kumele wazi kuqala ukuthi iyini intando yakhe endabeni bese ungakudedeli. Futhi njengoba inenekazi lishilo namuhla belizama ukweqa leso sivimbelo somsindo, khona-ke indiza ivele iphakamise isivinini futhi iqhubeke ngokungenamkhawulo lapho idlule isivimbelo somsindo. Lapho ungakhuleka uze weqe izivimbelo sokungabaza, khona-ke uzugijima ngokukhululeka ungaqhubeka. Futhi khona wena akukho lutho olungakukhathaza ngaleso sikhathi ngoba ugijima ngokukhululeka wedlule ukungakholwa sekuxazululiwe sekuphelile. Lapho utshele isiqiniseko enhliziyweni yakho ukuthi kuzoba njalo ujabule nje sengathi bese kwenzekile vele.
Perhaps a loaf of bread.
Isibonelo nje mhlawumbe ulofu wesinkwa ukube bengilambile lelofu wesinkwa ubungasindisa ukuphila kwami futhi bengiyocela isinkwa. Futhi enye indoda ibiyonginika amasenti angamashumi amabili nantano futhi lelo yinani lokuthenga ulofu wesinkwa. Ngingajabula nje ngibambe amasenti angamashumi amabili nantano esandleni sami ngendlela engingenza ngayo nginolofu wesinkwa.
Because it's the purchasing power. Amen.
Ngoba ngamandla okuthenga, amen. Mina khona-ke sengikutholile, anginazo izinkwa kodwa nginamandla okuthenga. Awu, lokho ukukholwa.
When you can pray until you got the assurance.
Lapho ungakhuleka uzothola isiqiniseko, ungajabula nje uma umdlavuza usuhambile, umemeze kakhulu nje. Ngoba unamandla okuthenga, ukukholwa okuhambisa into, khona-ke uba nesineke. Akekho ongakutshela noma yini ehlukile. Akunendaba ukuthi noma ubani uthini ngaleso sikhathi. Ususeqile isivimbelo somsindo. Usukhululekile-ke ukuthenga nokuphikelela. Unowa, njengoba sikhulume kuye izolo ebusuku noma ngaye lapho ezwa iphimbo likaNkulunkulu likhuluma kuye futhi limtshela ngokwahlulela okuzayo. Emva kokuba ezwe iphimbo likaNkulunkulu linikeza ubufakazi kuye okwakuzokwenzeka futhi wamakhela noma wamyala njalo uxolo kulokho okwakumelwe akwenze, waba nesineke kakhulu. Abahleka usulu babengena lutho, kungena ndaba ukuthi bangaki abefundisi abasukuma bathi nawo unephutha. Waqhubeka waphikelela ngo wakha umkhumbi noma kanjani. Abahleka usulu babengafika ngezinkulungwane bathi beka inhlobo endala mbheke. Isayensi yayingama lapho futhi yathi Noa, buka lapha mpo siyakuthanda kodwa ulahlekelwe umqondo wakho. Sinethuluzi lapha elingadubula kuze kufike enyangeni.
And we can prove that there's no rain
futhi singafakaza ukuthi akukho mvula noma manzi phakathi kwalapha nalaphaya obungaminzisa umhlaba. Bheka kuleli thuluzi lizokufakazela. Wayeyokwenza lokho, kungenzeka ukuthi washo into efana nalena. Ngikhathali ukuthi ithuluzi lakho lithini. Ubheke lelo thuluzi, ngibheke kuNkulunkulu nalokho akwethembisa. Ilokho-ke kuya ngokuthi ubukani ukuthi ukukholwa kwakho kukuphi. Manje uma ithuluzi likumemezela, ilokho kuphela ukuqhubekela phambili ongakuhamba uma ukukholwa kwakho kusethuluzini. Njengomfowethu omdala igogo ngabizwa kucishe kube seminyakeni eyishumi nanhlanu edlule ukuthi ngikhulekele umfana ofayo onalesi sifo esimnyama. Wayenenkathazo yenhliziyo futhi babethathe ishati elikhombisa ukushaya kwenhliziyo futhi babonisa ukuthi inhliziyo yakhe yayi phansi kakhulu. Ngiyakhohlwa ukuthi ukushaya bekuyini, kodwa ubehamba. Umama omdala nobaba bangibiza emhlanganweni futhi bahlala ezitebhisini izinsuku ezimbili noma ezintathu, bathi uma ungezi futhi ngathi awu thola umuntu othile washa lokho. Ngathi uNkulunkulu namadoda akhe yonke indawo. Wathi kodwa mfowethu Branham, wathi awuqondi. Ngathi wathi ngingakuchaza na? Ngathi ngizozama ukukuqonda futhi ngathi ngikhathele futhi akulungile ukuba ngiye kwenye indawo uma ngingakwazi ukuya kwenye. Wathi kodwa ngathi ngaphandle uma umoya ongcwele uzongitshela ukuthi ngihambe. Wathi kodwa bheka, wathi sihlale kulowo mhlangano iviki lonke. Wathi siyazi ukuthi akunakwenzeka ngoba abantu bakithi uqobo komakhelwane bethu bebehlezi kulowo mhlangano. Wamabandla ehlukene amahlelo nomoya ongcwele ubatshele khona impela ukuthi benzeni nokuthi kwenziwa kanjani emsamo futhi kube yilokho impela okwashiwo umoya. Bathi mfowethu Branham, siyazi ukuthi ubungeke ukwenze lokho ukuthi kufanele kuvele kuNkulunkulu. Wathi ngakho-ke uzofika futhi ukhulekele umfana wami ubabayi omdala. Wathi uzophila.
He was persevering.
Waba nesineke, waphikelela kakhulu. Ngakho ngathatha ijazi lami ngasuka ngahamba ngaya esibhedlela. Nodokotela wangihlangabeza futhi wathi bengingeke ngimkhathaze. Wathi umfana angase afe nganoma yimuphi umzuzu. Nodokotela wayengowelinye ihlelo lebandla ngoba ngimbuzile.
But sir, the boy is dying.
Ngathi kodwa mnumzane umfana uyafa. Ngathi ngabe ungumkristu na? Wathi wayengowelinye ibandla ihlelo elithile. Ngathi awu uma umpristi wakho engeza nalowo mfana engowehlelo elifanayo ongowalo futhi lowo mpristi wayefuna ukumnika imisa lokugcina, ubungamyekela lowo mpristi ahambe na? Wathi impela. Ngathi awu uma lo baba ukholwa yilokho kakhulu nje, uma ngingakhulekela lo mfana uzosinda njengoba ukholwa ukuthi umfana ubengasindiswa uma umpristi emnika imisa lokugcina, kwadingeka ngiphikelele kancane futhi. Ngakho wangingenisa umhlengikazi omncane, waphakamisa ikhala lakhe elincane, wabuyela emuva. Ngakho saguqa ngaphesheya kombhede, umfana wayequlekile. Ngakho ngabeka izandla zami phezu komfana futhi ngakhuleka amazwi ambala nje omkhuleko. Futhi ngathi baba uNkulunkulu, angiqondi kodwa leli khehla bandla liyamemeza futhi lingicele ukuba ngize lapha. Futhi into kuphela engikwazi ukuyenza ukucela wena. Futhi mina ngathi ngiyakhuleka ukuthi uzophephisa impilo yomfana egameni leNkosi uJesu. Futhi ngasukuma. Nobaba omdala waphendukela kumama, wamgaxa entanyeni futhi baqala ukugonana, basula nezinyembezi emehlweni abo futhi ethi, akumangalisi yini mama na? Ngase ngibheka nalowo mhlengikazi omncane wavele waphendula ikhanda lakhe futhi wabheka.
And said, thank God.
Wazethi cabanga ngakho yena uBob uzophila. Wo siyakubonga Nkosi basho. Nomhlengikazi omncane bafika ngaphesheya kumfana bangixawula futhi bathi siyabonga futhi Branham ngokulalela inkosi ukuza ukhulekele umfana wethu umkhuleko wokukholwa. Angibanga ngisasho okungaphezu komkhuleko futhi khona-ke umhlengikazi wathi mnumzana ngikholwa ukuthi uyaqonda. Wathi oh yebo ngiyaqonda. Wathi uyamthanda umfana. Wathi impela siyamthanda umfana. Hawu wathi uyabo wesilisa wathi wesifazane wathi ungakwenza kanjani lokho lapho umfana efa na? Wathi manje kuwo wonke umlando wezokwelapha lapho le nto ethile angazi ukuthi bekuyini ithuluzi lehla phansi kanjalo umfana akasakwazi ukumpompa abuye futhi. Futhi wathi yabo umfana ngafa noma ngamuphi umzuzu inhliziyo yakhe iyashaya kuphela nje. Ngiyakhohlwa ukuthi ukuphefumula kwakhe kwakukubi kakhulu futhi inhliziyo yakhe yayiyimbi kakhulu. Wayenamavalvu avulekile nakho konke okukuyo futhi elinye lamavalvu lalivalekile noma ukuthize. Futhi wathi uqulekile manje usebuthakathaka ngisho nakakhulu ukuthi aze noma yini. Futhi wathi khona-ke ungama lapho uhleke futhi uqhubeke kanjalo. Wayengazi ukuthi hlobolunile ukuqhubeka kwakuyilo futhi uthi uziphathe kanjalo futhi indodana yakho ifa. Futhi umnumzana osenphekile omdala angisoze ngamkhohlwa waphenduka futhi wabeka isandla sakhe njengobaba emahlombe enenekazi elincane cishe lineminyaka eyeshumi nesishiyagalombili budala. Umdwembe omncane niyakwazi lokho niyazi ueni omncane. Futhi wathi lalela sithandwa wathi uyazi ubheke lelo thuluzi uyabo futhi wathi yilokho kuphela okwaziyo ngakho kodwa wathi ngibheke ezithembisweni ezwini likaNkulunkulu. Wathi umfana wami uzophila ngokuba wathi umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa ogulayo futhi lokho kukhulekelwe phezu komfana wami. Hawu lokho ukuthi akube seminyakeni eyishumi nanhlanu edlule umfana uganiwe futhi unabantwana ababili. Niyabo ukuphikelela ukuthi uzokholwa kungakhatheleki ukuthi ithuluzi lisho noma yini. Ukukholwa kwakhe kwakungekho ethuluzini kwakusesithembisweni sikaNkulunkulu. Unowa emva kokuba esezwile isithembiso sikaNkulunkulu wayengakwazi ukuphikelela ukuba nesineke. UMose wayazi ngobuhlakani ngonina omesabayo uNkulunkulu udadewethu othandekayo uJokebedi. Wayemuze efundisa ngendlela yobuhlakani ukuthi impilo yakhe yasindiswa kanjani ezingwenyeni nokuthi uNkulunkulu wayemenze kanjani umntwana ofanele futhi wazalelwa ukuba ngumkhululi nokuthi kanjani uMiriam udadewabo umprofethikazi wayemlandele wehlela ogwini lokugeza lapho indodakazi kaFaro yayigeza khona nokuthi uNkulunkulu wayemkhuphule kanjani futhi wamkhulisela khona ngo ezigodlweni sikaFaro nokuthi wayezobakhulule kanjani abantwana. Manje ngobuhlakani wayekwazi lokho kodwa niyabo iphutha lokuqala elincane lingakugeji bandla. Ungahle ukwazi ngokombono wezwi ungahle wazi ukuthi iBhayibheli lathi umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa ogulayo kodwa uyakhuleka kuze kube uNkulunkulu uthi umkhuleko wokukholwa uya kusindisa. Lokho kuhlukile. UMose wazi ngobuhlakani ukuthi wayengumkhululi kodwa esecabanga ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bayomqonda lapho ebulala umGibhithe. Kwavela injwabethe encane yokuqala akazange abe nezineke nhlobo ngaphambi nje kokuba kuze kufike kuFaro wathatha wayayihlane ngoba wayengenaso isineke wayengenaso isiqiniseko kakhulu wayekwazi nje ngokombono wezwi isithembiso. Kodwa kwelinye usuku wabona isihlahla esasivutha futhi sasivutha futhi asishanga. Ngakho uMose wathatha wakhuphukela entabeni futhi okuhlezi emuva kuleso sihlahla kwakuyileyo nsika yomlilo enkulu eyayizomhola zonke izinsuku zakhe. Uthi kulensika yomlilo kwakhuluma iphimbo ngizibonile izinhlupheko zabantu bami ngizwile ukububula kwabo futhi ngiyasi khumbule isithembiso sami ku-Abrahama futhi ngiyehla ukubakhulula manje yehlela lapho manje ukhuluma ngokuba nesineke wonyukela ngcobusweni bukaFaro wathi bayeke bahambe kungani na wayekhuluma ubuze nobuze loNkulunkulu waze waba nokuthunywa kwakhe ngicabanga ukuthi uma abazalwane abangabefundisi namhlanje bebengeke nje bakuthathe ngokombono wobuhlakani kodwa bebengazithelela indawo ngemuva kokwadule kulezo zihlabathi ezingcwele lapho uSathane engakwazi kubeka izinyawo zakhe ezingcolile zokungakholwa futhi uhlale lapho ukuze kufike umlayezo ovela kuNkulunkulu futhi akubeke ngokwendawo akubeke enkonzweni kodwa-ke bonke odevela baphuma ekuhlushweni abakwazanga ukukunyakazisa kuso sekukho uyazi ukuthi ubiziwe ngicabanga ukuthi umKristu ngamunye ubefanele ukwenza lokho ngaphambi kokuba uphume futhi uvume umoya ongcwele uvume ukuthi unombhaphathizo bekufanele kube nokuxhumana okunjalo komuntu siqu uNkulunkulu kuze kube yilapho bonke abanobuhlakani emhlabeni bengakwazanga ukukuchaza bakususe kuwe uyazi ubulapho ubunofakazi uyazi ukuthi kunjalo lokho kuyizidingakalo uJesu watshela kubafundi lindani niyayazi ingxenye yobuhlakani niyalazi izwi kodwa lindani phezulu lapha emzini waseJerusalema nize nembathiso yamandla avela phezulu khona-ke bakwazi oye kanjani uDavid omncane emuva le ngemuva kokwadule umncane obomvana umfo onamahlombe aqhothile elusela uyise izimvu zakhe lapho ngolunye usuku ibhere langena lathatha iwundlu futhi wasuka walilandela wasethatha indwemane yakhe encane wase elibulala ibhere kwasekuthi-ke futhi ubesi langena lathatha elilodwa lase liphuma ligijima nezinyane futhi uDavid omncane kuyimvu kayise lezo futhi wayilandela ngendwa yimane ncane hhayi ngesibhamu esikhulu emaknamu manje ngendwa yimana enedwala kuyo kodwa ithemba lakhe lalikuNkulunkulu walijikijela idwala washaya ibhubesi walishaya walilahla phansi futhi kwathi lapho ibhubesi liphakama walibulala wabuyisa imvu wayephikelela ngoba ngani na wayenesiyalo sezimvu zikayise ngicabanga ukuthi lokho bekufanele kube umuzwa wawo wonke umfundisi sinokuyalo okuvela kuNkulunkulu ngezimvu zikababa udevela omdala wokugula usegadle phakathi kwenu maKristu uzama ukukukhipha mina ngokungabi namfundo angazi lutho ngemithi kodwa okuwukuphela kwento enginayo ile ndwe mane yomkhuleko ngiyakulandela kulobu busuku ngifuna ukukubuyisela emuva wethembisa mkhuleko wokukholwa uyakumzindisa ogulayo mhlawumbe abanobuhlakani abakhulu imithi yemikhulu yesayense nezinto bangahle bakuhleke angazi lutho ngalokho njengoDavid lapho ezama ukuthatha inkemba futhi agqoke ibhantshi likasawule lobufundisi alizange limlingane alilingani neze indoda kaNkulunkulu yangempela kodwa waxosha wathi ake ngihambe nalokho engikufakazisile yilokho kuphela engikwaziyo maKristu ukuhamba nalokho engikufakazisile ukuthi kuliqiniso lelo yizwi likaNkulunkulu izwi lakhe limi khona lapho lindela abantwana bakhe abagulayo masibabuyisele emadlelweni aluhlaza nomthunzi nasemanzini athule nempilo enhle amandla okuqina usamsoni omdadlana emiphandle lapho futhi wabamba njengoba sikhuluma ngaye ngobunye busuku namafinishi emzungeze enxa zonke wayengene lutho ngaphandle komhlathi womnyuzi Kodwa lapho esekwazi ukufinyelela emuva futhi ezwa lawo magodi amancane ayizikhombisa waphikelela kakhulu. Ushamgari abantu abaningi abakaze bafunde ngaye eBhayibhelini wayengomunye wabahluleli bakwa-Israyeli. Indinyana eyodwa nje encane yabhala ngaye kulo lonke iBhayibheli. Kodwa lapho emi lapho ngemva kokuba ukuvuna kwakhe sekuphelile, abantwana bakhe abancane babebukeka bezacile futhi bempofu. Umkakhe mhlawumbe imikhono ivumile engutsheni yakhe, amaFilisti ayengena ngqo athathe yonke into ababenayo ngokushesha nje. Lapho esekulungisile konke basukuma baye endaweni enhle, khona-ke amaFilisti ayengena futhi akususe kubo. Ngakho sekuthe kube yisikhathi wakhipha konke okusanhlamvu kwakhe enqolobaneni, wacabanga awu mhlawumbe singaphila futhi ngingathengisa kuncane kwakho futhi ngithelele amantombazane ami izingubo ezincane nezicathulo zomfana wami, futhi mhlawumbe ngikwazi ukuthelela unkosikazi ingubo encane eshibhile kulo nyaka. Futhi wezwa ukuthize wadansela emuva efasitela lesivalo senqolobane futhi walunguza lapho umnyango wenqolobane, njalo wayeselunguza ngaphandle. Nakhu kufika amaFilista inkulungwane, izikhali, imikhonto, izinkemba, amadoda aqeqeshiwe qishi qishi ekhuphuka ekhuphuka ngongothela wayeka. Nakho babeqoqa okusanhlamvu kwakhe, wama lapho manje wayengesiso isilwi, wayengumlimi, wayengenayo ngisho nenkemba ngokwazi kwethu. Kodwa kwenzeka wakhumbula ngingumJuda futhi ngisokile, ngingumtshala kaNkulunkulu, nginelungelo nginokufinyelela kuNkulunkulu ofanayo kaDavide, nginokufinyelela kuNkulunkulu ofanayo kaMose, nginokufinyelela kuNkulunkulu kaDaniyeli ofanayo. Futhi yena umoya wehlela phezu kwakhe, wayesedumele induku yokuqondisa izinkabi, wayesephumela lapho futhi waphikelela. Futhi wabulala inkulungwane yamaFilisti ngenduku yokuqondisa izinkabi, induku lokho abashaya ngakho inkabi. Wabulala inkulungwane yamaFilisti. Ngake ngesinye isikhathi ngingena enkundleni yezemidlalo lapho engangizoshumayela khona, futhi kwakukhona insimu enkulu yabantu, izinkulungwane eziningi ezilindile. Futhi ngafunda ukuthi izokuncane kuleyo nkundla yezemidlalo khona, njalo kwakuyinkundla yezemidlalo yebhola lezinyawo, kwakuhlala kungikhuthaza. Kwakukhona uPawulu uncane lapho lwaluthi akubona ubungako benja ekulweni kodwa ubungako bokulwa enjeni. Ngakho ngicabanga ukuthi lokho kuyinqaba yakho, ukuthola inqaba yokuza komKristu wangempela kuphikeleleni uNkulunkulu wokuthembisa futhi kungokwami. Kulungile, uJohane uMbhaphathizi wayephikelela impela, babezothi mhlawumbe uKhayifase noma abanye babapresti bayophuma futhi bathi nangu umfundisi udokotela PhD sibanibani, ucabanga ukuthi ufanele uMesiya? UJohane wathi akusiye. Walethe omunye, nansi indoda elungile kuthiwani ngayo na? Akuyena lowo, ngoba wayazi ngenkathi ebona lelo juba lehla livela ezulwini ukuthi kwakuyoba nguye khona waphikelela. Wo, kuningi kakhulu eBhayibhelini okukhuluma ngakho, angisoze ngafinyelela kukho. Ake sifinyelele kowesifazane ngumGreki. Okokuqala wayengumGreki, wayengesuye umJuda, wayengowezizwe kodwa wayezile ngodumo lukaJesu. Wayezwile ngabagxeki futhi ukuthi babemgxeka kanjani, kodwa akazange anake abagxeki, wayelalele udumo. Yena engumGreki uyazi uhlala unokuthile ukuphazamisayo, kodwa uyazi ngandlela thize enye ukukholwa kuthela umthombo wabantu abangawuboni. Ukukholwa kuthola umthombo wakho, abantu abakuboni lokho. Ngakho kumelwe ukuba kwakunjalo ngalowo wesifazane omncane ukuthi ukukholwa kwakuthole umthombo. Izwi likaNkulunkulu iBhayibheli lithi kumaHebheru 4:12, liyinkemba, liyinkemba, lisika umkantsha ethanjeni, lize lahlukanise emoyeni, futhi ladlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Yelokho izwi eliyikho. Ingaleso sizathu Jesu wayekwazi ukwehlukanisa kwakusemcabangweni wabantu ngoba wayeyizwi.
And if the word abides in you,
futhi uma izwi lihlala kuwe, futhi ke alisiwena izwi eliphumayo futhi lehlukanisa.
There's only one thing that can handle that.
Futhi inye kuphela into engaphatha lokho lelozwi, akuyona imfundo, ngizokuqinisekisa lokho. Ukukholwa yiyona kuphela into engaphatha leyo nkemba yokukholwa, njengoba ngishilo ngobunye busuku, ukukholwa ezwini likaNkulunkulu kuzodabula imbobo kunoma yibuphi ubunzima, kodwa ufanele ulikholwe. Wayenezithiyo eziningi wazenzela yena, kodwa ukukholwa kwakhe kwakungenazo izithiyo. Qabo ukukholwa kunasithiyo, ukukholwa kuya kukholwa nje. Akunasithiyo nakancane, usuvele udlule isivimbelo somsindo, njengoba ininikazi belikhuluma ngakho. Ukukholwa akunasithiyo, ungahle ube naso, kodwa ukukholwa kwakho akunaso. Ukukholwa kwakho akunazithiyo nhlobo. Bangaze bathi kuye, ngumGreki awufanele uye laphaya, lowo ngumJuda, lowo ngumJuda, abasho zonke lezi zinto ngaye, wena ngumGreki. Kodwa niyabona babezama kuba nesivimbelo sohlanga lapho, kodwa ukukholwa akusazi sivimbelo sohlanga, akusazi inhlobo qhabo, ngoba angahle ukuba wacabanga lokhu. Uma engulowo ngikholwa ukuthi nguye unguNkulunkulu, futhi uma enguNkulunkulu ungumdali wazo zonke izidalwa, uma enguNkulunkulu kuphela unguNkulunkulu wayo yonke indalo, futhi uma engeyena uNkulunkulu wendalo yonke, khona ke akasuye uNkulunkulu. Leyo yindlela enhle yokukubuka. Akunendaba noma wayengumGreki, wayelokhu ephikelela, wayenesineke, khona ke kungenzeka ukuthi kukhona okwaqhamuka nalesi siga sakudala, niyazi njengoba besenaso nanamuhla. Izinsuku zezimangaliso selwedlule, ayikho into enjalo, kodwa kungakhathaleki ukuthi bangaki abampongozelelelayo. Izinsuku zezimanga selwedlule, wayesaphikelela. Lokho kwakungaba ngokwalabo ababekukholwa, kodwa hhayi okwakhe. Kukhona okwase kwenzekile ngaphakathi okwamazisa ukuthi kwakungakadluli. Futhi kuze kube yilapho udlula kuleso sivimbelo, awusoze wenza lutho oluhle. Kufanele udlule kuleso sivimbelo. Unkulunkulu wayekhona, kodwa akekho manje. UsenguNkulunkulu uma wake waba nguNkulunkulu. Futhi uma engesuye uNkulunkulu ofanayo namuhla, akazange abe nguNkulunkulu. Niyabo, yilokho kuphela kungukuthi umuntu walahlekelwa ukukholwa kwakhe, hhayi ukuthi uNkulunkulu walahlekelwa amandla akhe. uNkulunkulu wabuyela ezithembisweni zakhe, kungukuthi umuntu wabuyela emuva ezithembisweni ukuba akholwe. Wayesalokhu enesineke ukuba izinsuku zezimangaliso zadlula kubo bonke, kwakungekhona okwakhe. Kungani na? Wayeshaye wadlula kuleso sivimbelo somsindo, wabamba ukuthize kukhona okwakumshayile. Ukuhlala kunelinye iqembu eninikazeni elincane kanjalo, kungenzeka ukuthi abanye babo bathi, uyazi ukuthini, umyeni wakho unguso mabhizinisi usonde ebandleni elikhulu ngale ngakulolu hlangothi, kuthi uma wehlela lapho kulelo qembu umyeni wakho uzokushiya. Manje leso yesithiyo esikhulu kumele usidlule. Kodwa ngiyakutshela, uma uke wabamba ukukholwa njengoba enza, lokho ngeke kwenze mehluko. Ehhe, kulungile. Lokho akwenzanga mehluko kuye, umyeni noma akukho myeni. Wayesendleleni eyohlangana noJesu, niyabo. Wayenesineke. Futhi ke kungenzeka kwaba neqembu elihlala limile lithi, kodwa imakancane uma wehlela lapho leader, noma ngabe wayengubani igama lakhe, uyazi uzoba inhlekisa yesizwe sethu, ngoba uyazi ukuthi ayikho into enjalo ezansi lapho. Futhi uyazi ukuthi leyo inganekwane yamaJuda nje, babenalo lonke lolo hlobo lwezinto, kodwa sizwile ngakho. Kodwa akulutho ngaphandle kwesaga nje, iculo abaliculayo, niyazi basenalo lelo qembu, ya. Ngakho kodwa lapho efika kulelo qembu wayezoba yinhlekisa kanjalo njalo, waba nesineke kakhulu, waqhubeka ngqo wadlula kubo. Kulungile, kwaseke kufika iqembu labefundisi, hoyi lokho kubi kukudlula. Manje buka lapha, ngimbize ngoLydia, ngethemba ukuthi akekho Lydia lapha, kodwa kungase kulunge. Ngithemba ukuthi unokukholwa okufanayo ayenakho. Ngakho-ke lapho uLydia ifika kuyinhlangano yabefundisi, bathi into eyodwa akukho, uyazi ukuthi uyilunga phezulu lapha lebandla lethu, futhi lelo yiPentecost noma uhlobo oluthile lweqembu ezansi lapho, uyazi noma kunjalo, wathi uma wehlela lapho sizokunikeza irekhodi lakho lebandla, incwadi yakho sizokukhipha encwadini, ngo thina ngeke usakwazi ukubuyela ebandleni, sizovele sikuxoshe nje, futhi uzoba inhlekisa, umyeni wakho uyokulahla ngesihlukaniso, futhi uzoshadelwa ngowesifazane obukeka kangcono kunawe nazo zonke lezi zinto. Kodwa lokho akuzange kumvimbe nakancane, incwadi yebandla noma lutho olunye akuzange kumvimbe. Kungani na? Wayezwile, ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Waba nesineke, waminyezelana ngo kuzo zonke izithiyo. Manje ufika kuJesu, manje wacabanga konke sekuphelile, manje yileyo ndlela abanye abantu abacabanga ngakho lapho bethola umoya ongcwele, konke sekuphelile. Buyaqala nje, niyabo, kungaleso sikhathi lapho odinga khona ukuba nesineke lapho ufika. Lapho efika kuJesu, uJesu wathi umnika ukunyakaza okunzima ngempela, ngikholwa ukuthi wayazi ukuthi wayeza. Ngakho lapho efika waphendukela kuye futhi wamazisa ukuthi wayengathunyelwanga ohlangeni lwakhe. Oh, he, bekungaba ukudumazeka okunje pho.
Oh,
kodwa kwenzani na? Lokho akuzange kumvimbe nakancane lutho nhlobo, noma kunjalo wambiza ngendodana kaDavide. Kuzobala owezizwe akanawo amandla kuKristu ngegama lendodana kaDavide. Khabo, khabo, niyabo, indodana kaDavide yayingaphansi kobukhosi noKristu uyinkosi yamaJuda. Kodwa ebandleni akasiyo inkosi, uyinkosi, amen, ungumyeni, njengoba uSara abiza u-Abrahama ngokuthi inkosi yakhe. Uyinkosi yebandla, kodwa inkosi yohlanga lwamaJuda. Ngakho lapho ekhuleka kuye futhi ethi, Nkosi ngisize, uJesu wathi, kodwa niyazi akulungile kimi ukuthatha isinkwa sabantwana futhi ngisiphonse kinina zinja. Oh, ye, ukuba lowo bekungaba yiPentecostal yesimanje ubeyophakamisa lelo khala elincane futhi athi, ngeke ngiphinde ngiye emhlanganweni onjalo. Kungani na? Abanakho ukubamba ayenakho kunjalo. Wayebambile, wayezwile, futhi ukukholwa kwakukubambile. Wayenesizathu, wayenesidingo, futhi wayengeke nje adedele. Kunjalo, ngiyakuthanda lokho. Yebo, mnumzane. Noma kunjalo wabambelela, nakuba wayebizwa ngenja nohlanga olwalungaphansi kulezinja. Wathi, angithunyelwanga ohlangeni lwakho, ngithunye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. Uthi, wathi, Nkosi ngisize. Wathi, akulungile kimi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisiphonse ezinjeni. Oh, hey. Wayengesona isitshalo esitshalwe embhedeni okufanele sitotoswe. Qha, 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 qha. Wayengesona isitshalo esitshalwe embhedeni okufanele sitotoswe. Wayengesiso esipasteliwe sesimanjemanje okuthiwa yikholwa lesitshalo namhlanje. Kukhona ayekubambile. Hayi. Hawu, ngiyimethodist futhi angidingi ukuthatha lokho. Makabonge uNkulunkulu, ngingowe Assemblies, ngingowe Church of God, angifanele ngokuthatha lokho. Qhabo, qhabo, lolo uhlobo olubhasteliwe, ukhuliselwe enhlanganweni ethile. Kodwa owangempela weqiniso, umKristu wohlobo, uzalwa yizwi likaNkulunkulu futhi abambelele, akunandaba ukuthi kwenzekani. Noma yini ebonakala isimungulu kimi, umnyuzi. Umnyuzi awazi ukuthi uvelaphi, akayena umnyuzi, futhi akalona ihashi. Uyingxube phakathi komnyuzi nehashi. akamnene kunenhliziyo embi uphansi uzolinda impilo yakhe yonke kuze athole akukhahlele ngaphambi nje kokuba afe ungambiza uzovele yamise izindlebe ezinkulu niyabo akazi kunjalo upasteliwe yileyo indaba ngebandla namhlanje ababizwa ngamakristu abapasteliwe abaningi kakhulu kulungile bamisa izindlebe zabo bathi izinsuku zezimangaliso sebedlule awazi noma ungumkristu noma uyisoni awazi noma uyikholwa noma ongakholwa opasteliwe noma yini ipasteliwe ingaphandle komgwaqo wangempela omkhulu ogandayiwe besifanele sibe nesikhathi esincane sikhulume ngokuthi imbewu yasekuqaleni sibone ukuthi ivelaphi opasteliwe awazi ukuthi ungowakuphi awazi ukuthi uyise wayengubani ukuthi wayengubani umama wawo noma lutho abo awazi akanalo uhlobo lozalo awukwazi ukuba uhlobo lozalo angeke uphinde uzizalanise ilokho okuyindaba ngamabandla namhlanje awakwazi ukuzizalanisa sabuye apasteliwe awazi noma angakankulunkulu noma ihlelo elithile into kuphela abangeyiveza ilunga hhayi umkristu haleluya mina mhlawumbe bengingafanele ngikushe lokho kwase kuvele kushiwo kulungile akazazi ukuthi ungowakuphi siyazi nje ukuthi i-methodist i-baptist noma i-pentecostal yilokho kuphela akwaziyo kodwa yeka ukuthi luhle kanjani uzalo lohlobo angakutshela ukuthi kwakungubani ubaba wakhe umama wakhe umkhulu wakhe nogogo nokhokho kanina futhi yonke indlela emuva uyazi umnene unomusa ungakhuluma naye uyalalela abeke ikhanda lakhe ehlombe lakho ugcwele uthando ngani na ungowozalo lohlobo kanjalo nomkristu wozalo lohlobo ozelwe ngumoya kankulunkulu abangeni kunomayi kuphi ukuphikisana kwehlelo bayazi ukuthi ubaba wabo ungubani bayazi ukuthi bavelaphi bayazi lapho umoya uvela khona bayazi ukuthi bazalwa ngobani abaphikisani nezivumokholo zakho ungakhuluma nabo ngothando ngokuphulukisa ngokukankulunkulu zonke lezi zinto ngoba bazelwe ngukulunkulu ukuphikelela na kufanele ngisho akumele ubashaye bazowudonsa umthwalo noma kanjani kunjalo yeka kuthi kuhle kanjani amakristu apasteliwe leso yisilimo namuhla hhayi yena kabo mnumzane bekusizani ngikathi ujesu ethi angithunyelwanga ohlangeni lwakho emhlola wayebe nesikhathi esibi kabi sokufika kuye kodwa lapho efika kuye khona-ke waba nokudumala angithunyelwanga ohlangeni lwakho kodwa lapho ethi nkosi ngisize wathi akukuhle kimi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisiphonse ezinjaneni lalela lokhu nkosi lokho kuyiqiniso ukukholwa kuyohlala njalo kuvuma izwi lakhe ehe yebo mnumzane iqiniso nkosi kodwa ngifuna imvuthuluka kuphela lokho akulona ikholo lesimanje lomuhla uzokwenza ngo futhi ukwenze ngendlela engifuna wenze ngayo noma angeke nje ngikwemukele ya wayenjalo nehamani uzama ukuqeda uchoko lwakhe kodwa ufanele ukuthathe ngendlela akuletha ngayo futhi lapho kukholwa kukubamba uzoqhubeka nakho yebo wayezingela imvuthuluka kuphela khumbulani lona wesifazane wayengakaze azibone isimangaliso wayengumgreki kodwa wakukholwa noma kanjani wayefana nesifebe urahabi isifebe urahabi lapho ezwa lapho efihla izinhloli wayengowezizwe umxosho isifebe kodwa wezwa akashongo ukuthi lethe ujoshuwa lapha futhi ake ngimbheke ake ngibone ukuthi mude kangakanani muhle kangakanani uzikama kanjani izinwele zakhe uzilungisa kanjani mkhulu kangakanani makhulu kangakanani amahlombe wayengele ndaba nokuthi ubukeka kanjani wathi ngikuzwile lokho unkulunkulu akwenzele khona nakho-ke angikhathali ukuthi ujoshuwa ubukeka kanjani angikhathali noma une-PhD noma i-LLD noma akanelutho ngiyazi ukuthi unkulunkulu nawe futhi ngifuna ukuvikelwa amen angikatali noma bababiza ngaba gingi kabangcwele abashisekeli bePentecostal full gospel noma ngabe kuyini ngifuna uNkulunkulu ngifuna umusa wakhe ngifuna amandla akhe ngifuna uthando lwakhe ngifuna into etshelelo yakhe angikatali ukuthi ufanele ubizwe kanjani angidingi ukubona lokhu lokho noma ukunye noma ngabe mkhulu noma mncane noma ngabe uyini ngifuna nje ukumbona ngifuna ukuba nomusa nesihe sakhe kimi lokho esikudingayo qaphela lona wesifazane wayenendlela efanele yokusondela esiphiweni sikaNkulunkulu kwakungumehluko ongakanani kulabo bafarisi kwakungakanani kulawo majuda ababuse bathi yesu thanda kubona isimangaliso esivela kuwe wo uhlangothi lwezenkolo kodwa lona wezizwe umpofu umncane ongenalwazi wathi nje nkosi ngifuna imvuthuluka nje wathi uyazi ukuthi izinja zidla imvuthuluka ewayitafuleni lenkosi yazo yilokho kuphela engikucelayo akazange athi uzomele wehlele endlini yami ubeke izandla zakho phezu komntwana wami akazange athi uma uzokwehla futhi ukhulume ngolunye ulimi phandle ngaleya futhi ongetshele konke ngakho ngizokukholwa wathi ngifuna imvuthuluka kuphela okuyile nje yilokho kuphela engikufunayo niyabo wayenendlela yokusondela efanele wayenendlela efanele yokusondela esiphiweni sikaNkulunkulu wayengowezizwe wokuqala uJesu ake yenza kuye isimangaliso owezizwe wokuqala ukukholwa njalo kuvuma ukuthi izwi liqinisile nokukholwa njalo kwenza ngokuzithoba ukukholwa njalo kuyavuma ukuthi izwi liqinisile futhi njalo kwenza ngokuzithoba bheka uMatha noMaria lapho uMatha omncane kuhlekiswe ngaye kakhulu kangako noma kukhulunywe ngaye ngokugcina izwi lihlanzekile kodwa lapho uLazaro efa waya kuye bukani ukuthi wayiphikelela kanjani enezineke kwadingeka edlule kubo bonke abagceki ababethi uphi lo mshumayeli ongumgwengwe kongcwele owaye khona lapha owazisho ukuthi wayemthanda umfowenu kangaka na niyabo uJesu wayazi ubaba wayemtshelile hamba ulinde aze afe uLazaro futhi ngizokubuyisela emuva ngoba washo njalo wathi akenzanga lutho waze wabona ubaba emkhombisa kokuqala kunjalo ngakho wahamba futhi bathumela ukumbiza futhi akafikanga ngicabanga ukuthi wahle kwanga lesesikhathi ukuphi na uyagijima waseke ethumela futhi wakijima futhi waya komunye umuzi khona-ke ekugcineni waphenduka wathi kubafundi bakhe uLazaro lele bathi wenza kahle wathi ufile futhi ngenxa yenu ngiyajabula ukuthi bengingekho kodwa ngizohamba ngiyomvusa kodwa uMatha omncane akamzwanga esho lokho nangu eza ephikelela wathi nkosi ukube ubulapha umnewethu ngabe engafanga kodwa nakalokho noma yini oyicelako uNkulunkulu uNkulunkulu uzokunika yona ngiyakuthanda lokho wo ngiyakuthanda lokho nakalokhu ngase uthi mfoti Branham udokotela wangitshela ukuthi ngi kodwa nakalokhu ngineminyaka engamashumi amane ngigula kodwa nakalokhu nkosi hohe bengilokhu ngifuna umoya ongcwele isikhathi eside kodwa nakalokhu nkosi ngisesebukhoneni bakho noma yini oyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uyokunika futhi waphenduka engenasikhuthaze sikhulu kakhulu niyabo uyakuvivinya abone ukuthi uphikelela kangakanani ungayeki futhi uma ukukholwa kubambelela ngempela ngeke kuyeke wathi nakalokhu nkosi noma yini oyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokunika yona uJesu waphenduka wathi yebo Matha wathi umnewenu uza kuvuka kuvukeni uzovuka ngosuku lomgcini wathi ya nkosi ube ngumfana olungileyo ngiyazi ukuthi wayengumfana olungileyo mina konke engikukholwayo uJesu wathi mina ngingukuvuka nokuphila okholwe yimi noma efile wophila ophila okholwe kimi kasozi afa naphakade uyakholwa yilokhu na manje lokho kwafinyelelisani kuye na manje wayenelungelo lokumthethisa futhi athi kungani ungezanga na ngikubizile ngashiya ibandla lami ngashiya inhlangano yami ngashiya abangani bami ngayeka iphathi yamakhadi angibange ngisaya emdlalweni wamakhadi wokuwaka ngiwoshiyile konke lokuncile ngiyeza ngikholwa kuwe Kumbulani, umoya ngcwele wawungakafiki manje ubafundisa okwehlukile kodwa wathi ngashiya konke ngakulandela futhi lapho ngikudinga ufikanga lapho ngithumele awunginakanga waqhubeka ngathumela futhi awunginakanga kwakubonakala sengathi wayengaba nempikiswane naye kodwa wakhohlwa yikho konke ngakho wayefuna ukufika kuye yingakho athola ayekucelile njengowesifazane waseShunemi ngaphambi kuka-Eliya waphikelela wakhuphuka futhi wawela ezinyaweni zakhe futhi wathi u-Eliya wathi emva kokuba esetshele ukuthi inkathazo yakhe yayiyini watshela uGehazi wathi thatha udondolo lwami hamba olubeke phezu kwengane futhi wabopha ukhalo wahamba waqhubeka kodwa wayephikelela ukukholwa kwakhe kwakungekho odondolweni kwakukumprofethi futhi wathi kuphile kwenkosi uNkulunkulu nomphefumulo wakho ungafi neze ngeke ngikushiye wayephikelela akakwazanga ukubalekela ngakho wabopha ukhalo lwakhe wasuka wahamba amen lokho okuyikho umoya wesifazane waseShunemi engabani ukukholwa kungaka kumprofethi uma uMathe ahamba nokukholwa kungaka kuJesu kuthiwani namuhla lapho sineminyaka ezinkulungwane ezimbili ezimangaliso zilokhu zitshele kanjalo njalo na lapho emhlabeni wonke nobusuku nemini amahora ngamashumi amabili nane abantu bayaphulukiswa futhi bagcwaliswe ngomoya ongcwele emhlabeni wonke izimangaliso zokuphulukisa nokuvusa abafileyo nokukhipha amademoni asikwazi yini ukuphikelela ukubambelela ezwini likankulunkulu sazi ukuthi akakhethi bala lamuntu sibambe lapho siphikelele aze afike na impela ukuphikelela impela njengowesifazane wehla ethabenakele cishe eminyakeni emithathu edlule ngangiphakathi lapho ubusuku obubodwa owesifazane wayephakathi lapho wayenesimila esinesisindo esingamaphawundi angamashumi amahlanu wayephume kanje owesifazane angase abe lapha kulobu busuku ngangena ngomnyango ongemuva ngase ngingena ethabenakele lincane lapho futhi ngangishimayela ngase ngiphenduka ngabuyela emuva wayengowaseCalifornia futhi wayengakwazi ukuhamba futhi wayephikelela nokho bathi mina wathi ngiyezela ufothi Branhamu ukuba ngikhulekele futhi amanye amalunga athi umemezele ukuthi ngeke akhulekele abagulayo namhlanje ebusuku wathi uphuma ngayiphi indlela na hayi mina wayenokukholwa kuNkulunkulu ngakho amabili amalunga ebandla noma amathathu athola lelininekazi elikhulu elisindayo futhi alithwala alizungezisa elisemnyango omncane lapho engiphumela khona ngemuva kwethabenekele ngingazi mina uqobo ukuthi lalikhona ukuba likhulekelwe ngase ngiqeda kushimayela ngaqala ngaphuma futhi langibamba ngomlenze webhulukwe futhi labambelela lapho lathi futhi Branhamu ngeke ngithathe isikhathi sakho ukuba ungikhulekele kodwa nje beka izandla zakho phezu kwami Ngilokho kuphela lalizimisele cishe ngemva kwezinyanga eziyisithupha noma eziyisishiyagalombili inenekazi elalimi lapho ngalobo busuku lalivuvukele kanjalo odokotela babengeke balithinte ngeze libuyile emihlanganweni yami yezansi California ngizobe ngilapho futhi manje belilokhu liyayithabenekele kusukela ngaleso sikhathi njengoba nje ngiyisicaba futhi lathi noma yimuphi wezifazane angeze angihlole lukho uPaul lommese kimi into yangishiya ungani na laliphikelele amen ukukholwa kwalo kwakumisiwe Bephikelela ukukholwa kwabo kwakubambe izwi lakhe futhi abakudedelanga njengoba uMikhaya wayesezansi lapho phambi kukaHabi noJoshafati kwakukhona amashumi amahlanu noma qabo amakhulu amane ngiqakele waphuma amadoda aphucukile akahle odlekile egqokile abaprofeti bakaHabi Baphuma lapho beprofetha uJoshafati eyindoda yayilungile ngokukhona into ethize engasha yanga kahle nje niyabo wayenganakho ukukholwa bonke labo bafo bemilapho lonke ikholiji laliphumile futhi bathi bheka lapha kubuka ahabi ngoba babehlilela izwe lingelakho irobotiki leyadi lingelakho ngakho lingelakho kubuka futhi lithathe inkosi nawe uZedekiya wayenezimpondo ezinkulu ezinjengalezi wathi ngalokhu uzobakhubukusha baphume ezweni. UJoshafati waqalaza wabona ukuthi kwakungekho kukholwa, akunandaba. Wathi lapha, wathi awunayi omunye na? Wathi omunye na? Kunamakhulu amane angcono kunabo bonke, bafundile, baqeqeshiwe, bangamadoda kaNkulunkulu, kodwa niyabo kwakungekho kukholwa lapho. Wathi impela benifanele nibe nomunye ndawo ndawo. Wathi nginaye kodwa ngiyamzonda. Wathi uhlezi engithethisa. Wathi mayingasho njalo inkosi, hamba umlande. Uthi lowo ngumikhaya, indodana ka-Imla. Ngakho niyazi ukuthini, ibhodi labadikoni lawela futhi lamhlangabeza lathi, manje buka lapha Mikhaya, uma ufuna ukubuyela emhlanganweni futhi bonke owakusho ngokumelene nabo uzothethelelwa khona. Uma nje uzosho into efanayo abayishoyo, yisho into efanayo. Mikhaya, ngiyayithanda leyo ndoda kaNkulunkulu. Wathi ngizosho kuphela lokho uNkulunkulu akufake emlonyeni wami. Ngakho wadlila phambi kwakhe futhi wathi, nginikele umbuso uthi kumelwe ukuba wakhuleka ubusuku bonke. Emini wabona umbono wakhe, lapho ebona umbono wawuqhathanisa nezwi. Yiloo ndlela yokuhlela ukuthi umbono wakho ulungile noma qhabo. Akuzona zonke izinhlobo zemibono ezilungile, kodwa uma kuphambene nezwi ushiya lowo mbono wodwa. Kodwa uma ukanye lezi hlala nawo. Ngakho Mikhaya wanikeza isiprofetho sakhe ukuthi wabone u-Israyeli ehlakazekile njengezimvu. Manje abefundisi abangamakhulu amane bemi lapho bonke, awu bonke labo baprofethi, madoda amakhulu, umbutho wobufundisi. Kodwa uMikhaya wayefikelela, wayewuhlolile umbono wakhe ngezwi, wayazi ukuthi wawuqinisile, wayazi ukuthi lo mprofethi wangempela u-Eliya wayeprofethile ububi ngo-Ahabi, futhi wayengasho kanjani okuhle kuyilapho izwi lisho okubi na? Ungakubusisa kanjani lokho uNkulunkulu akuqalekisile, noma ungakuqalekisa kanjani lokho uNkulunkulu akubusisile na? Kufanele kube ngezwi. Kwezinye izikhathi kumele ume wedwa, kodwa ume lapho kunjalo. Phikelela, hlala nakho ngqo. Akunandaba ukuthi omunye umuntu uthini, hlala nakho. UMikhaya wahlala nakho ngqo, futhi kusobala sithola ukuthi kwakufakazisa ukuthi wayeqinisile. Ukukholwa akuliphiki neze iqiniso lezwi, kodwa kubambelela kulo. Kungenandaba ukuthi lingase libonakale liyinhlekisa kanjani, ukukholwa kubambelela ngqo eqinisweni lezwi. UPetro ekuvaleni, ohe, kungani othile engazange angidonse na? Bengingazi ukuthi bese kuba late kangako. Uxolo bangane, kungcono ngime khona lapha khona-ke. Ngizosho ukuthi akube kubili nje kokuphawula okuncane lapha, niyabo, bese-ke ngihamba. Masekushintshe umzuzu nje, kulungile, qaphelani, ngiyabonga.
Peter.
Kwakukhona uPetro umpostoli, sizokwehlisela ekhaya umzuzwana nje. UPetro umpostoli wayenobaba omdala omuhle, igama lakhe kwakungujonase. Futhi ngingambona nje uPetro no-Andrea noJonase babengabadlobi. Futhi ngiyambona uJonase omdala cishe iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili budala phandle lapho, njengoba izingalo ezindadlana ezibuthakathaka zibasiza ukuba badensele ngaphakathi lawo manetha. Wabona ukuthi wayephelelwa amandla, azi ukuthi kwakungeke kuthathe isikhathi eside futhi wayezohamba. Ngiyambona ehlezi phansi eceleni kwesikebhe emva kokubamba okuhle ngalolo suku. Wayekhulekile ngalokho.
He said, "My sons, come near me."
Wathi, madodana ami, sondelani kimi. Kungenzeka ukuthi wakusho kanje. Niyazi, ninabantu besilindele uMesiya, futhi siyazi uyeza. Bengifisa kakhulu kumbona. Bengicabanga ngokuqinisekile ukuthi uzofika esizukulwaneni sami, kodwa kubonakala sengathi ngizohamba ngaphambi kokuba afike. Sengiyaguga, kodwa madodana ami, ningaphazanyiswa manje. Ngaphambi nje kokuvela kwakhe, kuzoba nazo zonke izinhlobo zokushisekela ngokweqile okuvukayo. Ngakukho kuhlala kunjalo. Ngudevele zama ukubeka isichuse phandle, niyabo, ukukwethusa uhambe. Kodwa kumbula, izichuse zihlala zisesihlahleni esihle. Kukhumbuleni nje lokho, hhayi kuma-aphula amuncu amadala, qhabo, kuhlale kulapho ukudla kumnandi kukhona khona. Ngakho wathi, khumbula nje manje kuzoba khona abavukayo bathi bayilokhu, futhi abanye bathi bayilokho, futhi abanye bathi bayilokho nalokho, futhi bazisho uMesiya nakho konke okunye. Wathi, ungakukholwa manje indlela kuphela yokuqiniseka ngokuthatha lokho izwi elikushoyo.
Now the word said, Moses
Manje izwi lathi uMose umprofeti kaNkulunkulu futhi izwi njalo lize kumprofeti wathi manje uMose washo ukuthi inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofeti onjengami manje sekungamakhulu eminyaka selokhu zabona umprofeti kodwa kumbulane lapho uMesiya efika angeke athi uyilokho kodwa lapho efika uzobonga umprofeti futhi niyamqaphela Manje iBhayibheli lethu liyasitshela uma umuntu ezisho ukuthi ungumprofethi futhi akushoyo kufezeka khona-ke emlaleleni ngoba ungabesaba ngoba uvela kuNkulunkulu kodwa akushoyo akufezeki ningakunaki qhubekani nje niyabo ngoba kulungile manje ninabafanako ukukhumbuleni lokho futhi uAndrea niyazi waba ngowokuqala kumthola wathi yeyi Simoni woza wehlele emhlanganweni ekuseni uzoba sezansi lapha amabandla ngeke abe naye ngakho uphansi lapha kwenye indawo Ngakho yehlela lapha futhi mina uSimoni wathi manje khumbulani singabafarisi nathi sifanele sihlale kodwa ngingifuna nje nize nihlale phansi nje futhi nilalele imizuzwana embalwa nikubhekisise ngakho ngakusase kuseni sengiyabona emva kokuba sebeqedile kudonsa amanetha ngani uJesu wehlela kwini futhi futhi into yokuqala niyazi uSimoni kumelwe ukuthi wakubukela ezejamelini futhi ngenkathi ekhuphuka ihamba idabula lapho uJesu wabuka ngale yalapho wayesethi igama lakho ungusimoni futhi wena uyindodana kajona manje ukhuluma ngomfana ophikelelayo wayenjalo kusukela lapho kuqhubeke akekho owayengamenza akungabaze ngaleyo nkathi wayekwazi ngoba ngani na wayesibonile leso sibonakaliso sikamesiya walibona izwi wayazi ukuthi umuntu wayengamazi wayengalazi igama lakhe wayengazi lutho ngayo futhi lapha wamtshela hhayi yena kuphela kodwa ukuthi uyise wayengubani nokuthi laliyini igama lakhe yena impela ayemtshela ukuthi abheke bonakaliso wayephikelela uFilipu omdadlana lapho ezwa le ndaba wayengadingi ukukubona wakukholwa kusobala wayebheke uMesiya waphikelela kakhulu waze wazungeza igquma cishe amamayeli ayishumi nanhlanu futhi wathola umfo ogama lakhe lingunatanayeli akadingekanga abuyele emuva athi manje linda ake sihlale phansi futhi sibale lokhu wathi woza ubone ukuthi bani esivumene lowo uMose akhuluma ngaye Amen. Sengiyamuzwa ixoxa indaba kaSimoni. UFilipho mayi noma uNathaneyeli ngahle ukuba wathi manje linda umzuzu uFilipho uhambile waye kujuleni. Woza nje ubone, bone ukuthi ngisekujuleni yini. Ngakho ngikathi enyukele emgqeni womkhuleko noma ezethameleni noma ngabe kwakukuphi sengiyambona uNathaneyeli eqala ukuqalaza uthi uhlobo lomuzwa umuhle lapha kulobu busuku ngandlela thize kubukeka kukuhle impela futhi uJesu wabamba iso lakhe wayesethi bheka nango umIsrayeli ongempela okungekho kuzise kuye lokho kwamsusa esihlalweni esiyendezelayo wathi rabi ungaze nini na Wathi ngaphambi kokuba uFilipho akubize ngenkathi ungaphansi kwesihlahla ngakubona futhi waqalaza wabona bonke abelusi bakhe namadikoni namakhosa nababhishobhi futhi bonke bemi bezingezile kodwa mfowethu waphikelela impela khona lapho wathi rabi wena uyindodana kaNkulunkulu Hallelujah nakhoke wayephikelela ngani na wabona ukuthize wezwa ukuthile wabona ukuthi ngokungokombhalo ngakho wayekwazi ukuma ngokuphikelela kungakhathaleki ukuthi abanye babo babecabangani ubone ukuthize wayebambe ukuthize wabambelela kukho Owesifazane omncane emthonjeni uDomo Olubi wayebone okungabanga okungaka phakathi kwabantu ozishoyo ngolunye usuku yena cishe kufanele ukuthi kwakuthi akuyoshaya ihora leshumi nanye bangena isikhari ukuyothenga ukudla abafundi noJesu wasala yedwa ubaba wayemthumele phezulu lapho ngoba wayedinga ukudlula wayeya eJerikho kodwa wenyuka wazungeza intaba ukuze ngoba wayenesidingo umphefumulo wodwa futhi yena eyisifebe umusa mangalisayo umphefumulo wodwa kuyo yonke into futhi yena engowodumo olubi ehlehlisa uhambweni lwakhe lwenjwayelo aze athi ngqu phezulu lapho. Yena owesifazane kungenzeka ukuthi kwase kuyihora leshumi nanye ngqu waphuma kuyo kamanzi. Kungenzeka ukuthi waqala ukwehlisa ibhakede, izinwele zakhe zisongekile zehlela ebusweni bakhe, futhi waqala ukwehlisa ibhakede lakhe wezwa umuntu othile ethi ngiphuzise. Waqalaza amasinyane futhi nakho kuhlezi umJuda. Wathi akusilo isiko lento enjalo umJuda ukucela noma yini umSamariya. Wathi kodwa uma bewazi ukuthi ukhuluma nobani buyocela mina manje, wayenzani na? Ixhumana nomoya wakhe, ubaba wemthume phezulu lapho. Manje indaba ilapho. Haleluya! Ngabona ukuthile ngaleso sikhathi. Wo uNkulunkulu! Ubaba wamthuma phezulu lapho, futhi manje nansi indaba phambi kwakhe. Akazi ukuthi yathini, kodwa uphatha ingxoxiswano. Wathi wakhuluma ngokukhonza eJerusalema namaJuda kanjalo njalo, nomthombo babekhuluma ngawo emva kwesikhashana. Wathola lapho inkathazo yakhe yayikhona. Wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha. Wathi anginandoda. Wathi kunjalo, usube nezihlanu futhi lena onayo manje akuyona indoda yakho. Wathi mnumzane, ngiyabona ukuthi wena ungumprofethi. Siyazi ukuthi uMesiya ubizwa ngokuthi uKristu uyeza ocotshiweyo, futhi lapho efika uzoba ngumprofethi uyositshela lezo zinto. Wathi nginguye okhuluma nawe, ukhuluma ngokuphikelela. Uyazi bekungenjalo empeleni. Uma ulazi isiko lasempumalanga, owesifazane walolo hlobo akufanele neze asondele kwesilisa emakethe kunjalo, hhayi kuze kube namuhla endiya nasezindaweni ezahlukene. Qaba umnumzane, amadoda abengeke ngisho amuze ambuke uma kwenjengesifebe ayefulathela. Akunendaba ukuthi uthini, kodwa ini abakwazanga kumziba, abakwazanga kumziba owesifazane. Ngani na? Wayebambe ukukholwa, wayenomlayezo, abakwazanga kumvimba. Wathi wozani nibone umuntu ongitshele izinto ongizenzile. Ngabe lo kuyena ngempela uMesiya na? Akuyena yini lona na? NeBhayibheli lathi umuzi wonke wakholwa ngenxa yobufakazi bowesifazane. Owesifazane omncane onomopho wayephikelela. Ngicabanga ukuthi ubone wonke amahlelo emi lapho, futhi waphikelela ngakuwo ngqo. Omunye wathi makancane uyaphi, uyena umkantshonto phezulu lapho egumeni, ukuthi wavele washitshanisa lelo qembu lamahhashi ngolunye usuku ukuze akhokhele udokotela na? Ya, kodwa akakwazanga kungisiza. Awu, ulikhoboka kakhulu, uzonyathelwa ezansi lapho kuleso sikhejane sabantu. Balaleleni abalutho, kodwa isikejane sabashisekela ngokweqile. Abayibuya basegibhithe ababona ngisho benhlangano. Konke akwenzayo ukubhidliza amabandla ethu, qhubeka ubuyele phezulu lapho. Ngizobiza ubelusi wakho. Wavele wakuziba, wayephikelela, waqhubeka wahamba. Awu, ubuthakathaka kakhulu kuba ungayo emhlanganweni. Lokho akuzange kumvimbe nakancane. Wayehamba noma kanjani, izihlathi ezincane eziphaphathekile. Uyahamba noma kanjani, ihamba noma kanjani. Mhlawumbe umyeni wakhe wathi buyela phezulu lapho egqumeni lapho ongowakhona. Niyabo, ungumyeni wami futhi ngiyakuthanda, kodwa kufanele ngimthinte. Wahamba waqhubeka ngo wamdlula. Lapha kwakumi wathi awu usuku, futhi wedlula omunye umuqa wabantu. Bathi izinsuku zezimanga, nomkhoshophi weza kanje wathi yeyi sizwe ukuthi wenze izimanga, manje ake sikubone wenze esinye. Omunye wanyathela ngale ndlela, ngaleyo ndlela. Ekugcineni wacabanga, ngizokwenza kanjani na? Kodwa niyazi ukukholwa kuhlala kuyithola indlela yokukwenza. Njengosifazane waseSirofenike, ukukholwa kuthola indlela yokumthinta. Uma ungakukholwa, uyaqala ukukhuleka phela manje, futhi ubone ukuthi ukukholwa kwakho akuyitholi yini indlela yokumthinta. Ukukholwa kuthola indlela, futhi emva kwesikhashana ungikhumbuza ngo-Abraham Lincoln. Lela ngaphandle indoda enkulu bathi uzongena kanjani na? Wathi ngizokwethemba uNkulunkulu. Bathi bazovala iminyango ebusweni bakho. Wathi ngisazokwethemba uNkulunkulu. Ngakho lapho bonke osikele bephendula babezomkhipha ngalesi ukuthi isilinganiso ababezama ukuvota abaphikisana naye futhi ngakho babazi ukuthi Abraham Lincoln wayehambisana nakho futhi wayenenzinto ezinjalo futhi isimo esinjalo phambi kwabantu ukuthi angabeka iphuzu phezu kwakho futhi kabamngenisanga emnyango. Kwathi lapho besibuma futhi beqala ukubiza amagama babiza ehlukene nahlukene futhi ngokukhona isihlalo sikaLincoln singenalutho bathi Abraham Lincoln
down to the chin, he said,
ezanzi ngoshimula wathi ngikhona ukholo kuthola indlela kungahle kube phansi ngoshimula kodwa kuzofika lapho kwenza mehluko muni ngakho kuyafika ukukholo kuthola indlela kungase kube ukukhasa kungase kube ukucula kungase kube ukumemeza noma ngabe kuyini kuthola indlela yakho kuqhubekela phambili ngo wayezama ukuthinta futhi avimbe kugcinene wavele wakhothama futhi welula isandla futhi wathinta ingubo yakhe uJesu waphenduka wathi ubani ungithintile ngani na wayenesineke wamthinta. Ngifanele ngivale ngizizwa ngikahle kakhulu ngiyakuzonda ukukwenza kodwa sinomuxa omkhulu omkhuleko zayo. Lalelani ngangiseMexico cishe eminyakeni emine edlule futhi basitshela ukuthi sasingasithola isiyinge sezinkunzi. UGeneva Valdina wayengehlisile okokuqala uMelika ongeyena umkatolika oke wehliswa. Ngenkathi umbhishobhu webandla likatolika enyuka ngaphambi kukamongameli futhi wathi wena wokomkhulu mnumzane le ndoda ingena lapha ingeyena umkatolika futhi wathi itholwa ukwesekwa nguhulumeni uGeneva Valdina ukwesekwa kwezimpi wathi isizwe sakithi asikumeli lokho. Futhi ngakho umongameli waphendula wathi indoda ehloniphekile wathi iyimbuka nje. Wathi ngicabange ukuthi amashumi ezinkulungwane zabantu baphuma ukuyozwa imbuka. Futhi wathi kodwa uyabona mnumzane ubhishobhu wathi kumongameli uyabona mnumzane abampofu nabangafundile kuphela yibona abaya kuyomuzwa. Wathi usube nabo iminyaka engamakhulu amahlanu kungani bempofu futhi bengafundile na? Kwakuwumbuzo omuhle lowo. Abazange basivumele ukuba sibene siyenge senkonzi ngakho sinendawo enkulukazi phandle lapho nalabo bantu baseMexico abampofu. Ngicabanga sihlezi lapha silalele ihora nesigamo futhi siyakhathala izikhathi eziningi. Labo bantu bafika lapho ngehora lesishiyagalombili noma lesishiyagalolunye ngqoyi kuseni kungekho zihlalo basukuma bencikele usuku lonke. Bengingeke ngibe sepulpiti kuze kube ihora lesishiyagalombili noma lesishiyagalolunye siyakalunye ngonga lobo busuku kodwa bema lapho ukuze bathole indawo yokuma cishe izinkulungwane ezingamashumi amathathu futhi nakho lapho wayekhona bonke bencike komunye nomunye. Ngangizoba lapho nje ubusuku obuthathu futhi ngikhumbula ubusuku obubodwa lapho ubusuku besibili oza nginqamula emsamo kwaba ye ngambona emela emsamo uBhili wayemhole wamenyusa indoda yaseMexico endala. Izinyawo zayo zazineminkenke yonke indawo nebhulube layo lalimanikiniki ingane igqokile ihembe ijazi nje iziso ngendalo lona limanikiniki isigqoko esidala esiboshwe ngezintambo yayingaboni emehlweni lapho ilokho isho ukuthile lapho isendela kimi yakhipha ubuhlalu obuncane yabe isithi yethi Maria ngayibangela ukuthi bubeke phezulu ngakho ke ngayigaxa ngengalo yami ngabheka ngangiyoye nami ngigqoke izicathulo ezinhle yezingubo inelungelo nje lokuba nezicathulo nesodo njengoba nginalo yabo mnumzane ngakho ngacabanga ngizokunika indoda endala niyabo. Izinyawo zayo zazinkudlwana kunezami amahlombe ayo ephumile kakhulu kanjalo ngabuka izinwele zayo ezimpunga ziphuphuthekile ngacabanga ubabayi wami ubephila ubeyocishe abe kuleyo minyaka futhi mhlawumbe ingubabayi womunye umuntu. Ngayigaxa ngaqala ngakhuleka futhi lapho ngivula amehlo ami kanje abawuhumushi mkhuleko ngibone indoda endala ihambahamba ibukeka ikahle njengoba ingaba njalo niyazi yayibona nakho konke embonweni. Ngavele ngama kajule impela ngayizwa ngokuqondile empongoloza glory adios kusho ukuthi udumo kuNkulunkulu kakhulu yayisekwazi kubona kahle nje njengoba ngingabona owezansi dabula lapho yehla yathi bibibibibi gugugugugu ngamandla ayo onke umuso obangalisayo ngobuso kubulandelayo kwabakhona isitaki yeside kakhulu kunalo msamo kungabelene kangako amatshali amadala namajazi kubekwe phezulu lapho ukuba kukhulekelwe futhi ngekathi ngifika emsamo ngalobu busuku adelina kusukela cishe ngehora leshumi nqo ekuseni labo bantu bema phakathi nemvula ngqo labo besifazane basemexico nezinwele zabo zehlela phansi ebusweni babo futhi bemanzi tenje futhi ngadingeka ngigibele iladi futhi ngehle ngobonda bangiphakamisa emotweni bangingenisa ngalezi zintambo ngeladi ukuze ngingene emsamo ngasohlangothini lodonga lapho ngangifike khona ngasodongeni ngemoto futhi ngangikhuluma nobili weza kimi wathi babayi indoda yasemexico angazi ukuthi yayingubani igama layo ngayibiza ngomaniyana okuchaza ukuthi kusasa wayengonokoza kakhulu futhi wayehlala njalo wayeza angilinde futhi wayecishe bamletha ngenxa yokuthi wayengakhulumi nami angekho okhuluma nami lapho siza emhlanganweni futhi wayengakwazi ukukhuluma isingisi ngakho ngavele ngambiza ngomanyana futhi ngakho wayenza okuthize futhi angizange nginake ngoba ngangingazi ukuthi wayethini ngakho wangibeka emsamo ngalobu busuku futhi ngangikhuluma nobhili weze gijima wathi babayi umanyana ukhiphe wonke lawo makhadi omkhuleko futhi wathi kukhona wesifazane omncane ezansi lapho unengane efile futhi wathi nginabangaphezu kwekhulu namashumi amahlanu noma amakhulu amabili ngiyakhohlwa ukuthi kwakuyini abangenisi futhi abakwazi kumvimba lowo wesifazane wathi unaleyo ngane efile enqulini yakhe futhi uyogijima phakathi kwemilenze yabo futhi agijime phezu kwamahlombe abo nakho konke okunye enaleyo ngane efile futhi wathi akalitholi ikhadi lomkhuleko futhi wathi sesiwakhiphe onke futhi uma ngimbeka emgqeni ngaphambi kwalabo bantu abezayo futhi bathole ikhadi lomkhuleko kuzoba nesiyaluyalo esiqiniseke njengezwe futhi manje umfowethu Jack Moore ukhona oke wazi umfowethu Jack Moore na abaningi benu waye nami ngakho ngathi umfowethu Jack akakwazi ukungahlukanisa kuwe ngathi khubekela lapho futhi ukhulekele ingane futhi kuzolunga futhi laba bangenise babemthatha futhi bambambe futhi wayema lapho kwathi nje lapho bephendule ikhanda labo egijima phakathi kwezinyawo zabo kanjalo ngamandla akhe onke futhi wayecasula abane noma abahlanu babo futhi babemfuqela emuva futhi abakwazanga ukumvimba emsamo ho ephikelela nje futhi ngakho umfowethu Jack waqala ngale ukuyokhulekela ingane encane uBilly wayemyisa ngale futhi ngathi njengoba bengisho kwase kwethu umfowethu Espinoza umfowethu ePentecostal waseCalifornia wayenikeza incazo ngathi manje ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo ubufakazi bezinto ezingabonwayo futhi ngekathi umfowethu Espinoza iqala ukusho lokho ngabuka khona phandle lapha cishe amafedi amabili noma amathathu okusuka lapha futhi kwakukhona ingane encane yaseMexico embonweni endla dana engenamazinyo izinsini nje ingihleka nje ngase ngicikica amehlo ami ngaphinda ngabheka nakho ke umfo umncanyana wayehleka nje lawo mehlo amancane amnyama eqolozele nje ngacabanga ngazi ngabe ileyo ngane yini ngathi kubambe umzuzu nje mfowethu Espinoza nomfowethu Jack wayephuma emsamo ngathi tshela abangenisi mfowethu Espinoza benze indlela futhi badetelene nikazi likhuphuke lalimi cishe bangeni lalesi sakhiwo phandle lapho lilokhu licindezela indlela yalo nalengane efile isengubeni yokulala yafa ngalokho kusa cishe ngehora lesishiya galulunye ngqo udokotela wathi isifile uyabulawa yinyumonia ngakho yena wesifazane zane benze indlela futhi nango ekhuphuka emsamo wawa waqala ukumpongoloza padre ukushofata ngazama ukumsukumisa lapho isukuma umfowethu Espinoza wathi ngabe unali ikhadi lomkhuleko na ngathi qhabo kodwa umfowethu Espinoza ungakusho lokho angaze ngibone ingane encane yaseMexico emboneni khona phandle phambe kwami lapha futhi ngathi kungase kube ingane yakhe ngizovele ngikhuleke futhi ngikuyeke ku kuqhubeke kanjalo wathi kulungile ngathi ngahumusha umkhuleko futhi ngangamtshela ukuthi akasukume futhi Espinoza wamtshela ngeSpanish ukuba sukume wasukuma ngathi ifenini ingane yakho na ngelesishiya galulunye namuhle kuseni kwase kuthi akube seligamenxe elishumi ingane yonkathi ngalobo busuku futhi ngathi uyakholwa na ngenhliziyo yakhe yonke kwakungekho ukungabaza engqondweni yento encane owesifazane omncane omuhle wayebukeka sengathi useminyakeni yokuqala ngamashumi amabili amabili noma amashumi amabili nantathu ofana noSenorita umncane waseMexico ngakho wayenale ngane encane efile nengubo encane yokulala phezu kwayo yayilele lapho imanzi te nje leyo ngubo yokulala wayekade emile laphaya kusukela ngalokho kusa wayebone isiqeshana ephepheni mayelana naleyo ndoda endala ithole kubone kwayo ngakho wayilungele ukuletha leyo ngane futhi ngakho ngambuza ukuthi uyakholwa yini wathi yebo ngakho ngabeka izandla zami phezu kwengane encane ngathi babo sezulwini manje angaze ngisanda kubona umbono futhi phezu kwesisekelo salowo mbono kungaze kube ingane yilokho kuphela okushilo kimi ngizovele ngibeke izandla zami phezu kwayo ngiyinikele kuwe ingane encane yathi wa futhi iqala ukukhahlela izinyawo zayo zincane kanjalo ngase ngidalaza wathuthula ingubo yokulala kuyo futhi abantu baqala ukukabalaza futhi ngathi manje ungasho lutho ngalokho futhi Espinoza sele sikijime tshela umuntu othile kulolu daba futhi uhambe uyolanda isitatimende esisayiniwe kudokotela ngaphambi kokuba usho noma yini ngoba uma uzosho noma yini ngakho kufanele kube yiqiniso ngakho yena wesifazane futhi wesilisa wathola isikijime futhi ngakusasa yena qobo lwakhe baya kudokotela wasayina isitatimende sokuthi ingane yafa ngalokho kusa ngehora lesishiya galulunye nqo futhi lobo kwakungubusuku ngeleshumi nqo lengane ngokwazi kwami ihlala eMexico kulobo busuku ijabule ungani ngoba wesifazane njengalolo wesifazane omncane waseSirofenike wayephikelela wayazi wayebamba uNkulunkulu ukatolika noma kungekatolika umpristi noma kungempristi bandla noma kungebandla Xoxa noma ungaxoxi uhlekwa noma ungahlekwa wayeyini yena na wayenesineke wayazi ukuthi wayekhona uNkulunkulu lalelani izibonakaliso ezitshenjisiwe zeBhayibheli ziyafakaza ukuthi uyaligcina izwi lakhe izibonakaliso ezitshenjisiwe zeBhayibheli singazifunda futhi siphikelele futhi sazi ukuthi uyaligcina izwi lakhe Asikhuleke ngaphambi kokuba sikhuleke ngabe bakhona abanye phakathi lapha kulobu busuku bangathanda ukukhunjulwa kulomkhuleko na noma yini oyidingayo vele uphakamise isandla sakho uthi Nkulunkulu ngenze ngiphikelele Nkosi ngize ngithole isifiso senhliziyo yami kungenxa yenkazimulo yakho Nkosi hlala nami ngo ngivumele ngihlale nawe ngibambelelise kuwe kulobu busuku ngizobheka ngizolalela ngizokholwa lapho abanye bekhulekelwa ngizokholwa kulobu busuku futhi ngizophikelela ukuthi angisoze ngasuka kulesi sakhiwo ngize ngithole ihange kukholweni kwami kukholwa kwami mekugcilile kimi njalo ukuthi ngizoba nesineke kakhulu ngoba ngiyakholwa ngifuna ukubamba izwi lakho khona manje ngodaba lwami Baba wethu wasezulwini uyazibona izandla indaba yalona wesifazane omncane wezizwe ukuthi wayiphikelela kanjani
She was very perseverant because faith
Waba nesineke kakhulu ngokuba ukukholwa kwafika ngokuzwa nokuzwa izwi likaNkulunkulu Kanye nazo zonke izithiyo zakhe futhi lapha sihlezi kulobu busuku kungekho nengxenye yodwa kwezintathu yezithiyo ayenazo indodakazi yakhe yayinesithithwane futhi wayengowezizwe uNkulunkulu ayengathembisanga ukubavakashela wenqatshwa ngabangane bakhe wenqatshwa mhlasimbe yikho konke sikhulume ngakho kulobu busuku kepha siyazi ukuthi ngisho noJesu wamvivinya ukukholwa kwakhe wamtshela ukuthi wayengathingelwanga kuye futhi wathi yena nohlanga lwakhe babeyizinja futhi iqiniso laliwu ukuthi inkosi lapho kukholwa kubamba izwi kuvuma iqiniso wathi kodwa izinja zithola izimvuthuluka futhi lokho kwathinta inhliziyo yenkosi yethu Yathi oh sifazane kukhulu ukukhola kwakho makube kuwe njengoba ukholiwe futhi lapho efika ekhaya isithithwane sasesisukile ndodakazini yakhe futhi yayilele ngale kombhede udevele wayeseyishile baba osezulwini siphe lokho kukholwa kulobu busuku sengathi singafika futhi emva kwalobu busuku sibe nesineke kukholweni kwethu ngoba singabalo kukholwa uma sazi ukuthi ukuthembisile ezwini lakho noma yini oyethembisile lokukholwa kwethu cho kuya kubamba kungokwethu wathela uJoshua noma phi lapho amathe onyawo lwakho efika khona ngikunike khona futhi siyaqaphela ukuthi izinyathelo zazisho ukuba nempahla futhi baba uma abanye babo kulobu busuku akagaze akhuphukele phezulu ngokwanele embusweni kaNkulunkulu ukuba imukele umoya ongcwele sengathi bangakwemukela kulobu busuku sengathi bangenza izinyathelo kulobu busuku imilobo yezinyawo bese kuthi labo abangakaze bakwazi ukufika yelela phezulu ngokwanele futhi bakhuphukele lapho futhi babene sibusiso sokuphulukisa ngokaNkulunkulu bangathi bangenyukela kulobu busuku baphikelele sengathi kukholwa kungababamba khona manje ngalokho kuPawulo kuvela kulabo abanye labo abangakaze bakwamukele njengomsindisi sengathi bangafinyelela kulobu busuku futhi bakubambe futhi bakwamukele iBhayibheli lathi bonke abakholwayo babhaphathizwa siphe khona baba futhi bangathi bangaphaphathizwa zafuthi emanzini kanti futhi nangomoya ongcwele siphele izibusiso futhi usize inceku yakho empofu ezithobile njengoba ngikhonzisa manje egameni lendodana yakho uJesu amen
now I believe that Billy Paul if he's in the building
manje ngikholwa ukuthi uBilly Paul uma esedlini uthe ukhiphe amakhadi emkhuleko futhi ngicabanga ukuthi uthe amashumi amahlanu ngabe kunjalo na amakhadi omkhuleko ngamashumi amahlanu futhi sifuna basukume manje ningakujahi wozani nje ngamunye ngamunye ubani unekhadi lomkhuleko lokuqala na umuntu mumbe uthini u-A wokuqala kulungile u-A wokuqala ingabe umnumzana ohlelipekile na u-A owesibili ngasiphakamisa isandla sakho na kulungile u-A owesibili ngabe ngisibonile isandla salowo muntu na u-A owesibili kulungile dadewethu u-A wesithathu kulungile wesine wesihlanu phakamisa isandla sakho angibonanga ngisho owesine kulungile olandelayo emgqeni wesihlanu phakamisa isandla sakho ikadi lomkhuleko lesihlanu manje u-Billy wehlela ezethamilini akhuphuke lapha ashove amakhadi ndawonye inikeza abantu ikhadi noma ubani owafunayo noma ubani ufanele ube lapha ukuze uwathole kusobala manje ngicabanga ukuthi uma befika kusenesikhathi futhi bathole ikhadi lomkhuleko bebefanele babe nelungelo lokubango wokuqala phezulu lapha anicabange kanjalo na kulungile futhi manje kodwa uBilly akazi ukuthi ubani ozobango wokuqala emgqeni ngoba amakhadi omkhuleko ayashovwa lokho okufika kuye kodake ngezinye izikhathi ngiqala ngokuphambene emuva phezulu nikubonile kwenziwa nokho ngakho niyabo kunjalo izolo besuku besingenawo ngisho amakhadi emkhuleko enhlobo niyabo lowo akuwona umqondo kulungile lesihlanu lesithupha phakamisa isandla sakho lesikhombisa kulungile njengoba ngibiza inombolo yakho wena sukuma isikhombisa isishiyagalombili isishiyagalolunye ishumi nanye vele wenze indlela yakho uze ngapha ungene emgqindo khona lapha ishumi nambili manje uma ungeke ukwazi ukusukuma abanye babazalwane bazoza bazokulanda bakuthwale uzokhuphukela lapha yebo mnumzane kulungile ishumi nambili ngabe ngibone ishumi nambili na ikadi lomkhuleko leshumi nambili kulungile ishumi nantathu ishumi nantathu ishumi nane ishumi nanhlanu deka ikadi lakho manje ishumi nantano ishumi nantano ishumi nantano ishumi nesithupha ishumi nesikhombisa ishumi nesikhombisa ishumi nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalombili emuva ishumi nesishiyagalolunye ngiyabonga mfowethu vele ishumi nesishiyagalolunye amashumi amabili nanye angezange ngilithole amashumi amabili nambili ikhadi lomkhuleko lamashumi amabili nambili ngiyabonga ngazise niyazi ngoba kungahle kube ngumuntu othile oyisitshulu futhi bageje indawo yabo yabo noma umuntu othile ongakwazi ukuvuka umuntu othile abheke ikhadi lomkhuleko lomunye bese ke bheka ekhadini lakho lomkhuleko bekuyilimpi lelo amashumi amabili nambili amashumi amabili nantathu amashumi amabili nantathu amashumi amabili ikhadi lomkhuleko lamashumi amabili nantathu amashumi amabili nane amashumi amabili nenhlanu amashumi amabili nesithupha kuhle amashumi amabili nesikhombisa amashumi amabili nesishiyagalombili amashumi amabili nesishiyagalombili amashumi amabili nesishiyagalolunye amashumi amabili nesishiyagalolunye amashumi amabili nesishiyagalolunye amashumi amathathu ngiyabonga amashumi amathathu nanye amashumi amathathu nambili amashumi amathathu nantathu amashumi amathathu nantathu angizange ngilibone amashumi amathathu nane amashumi amathathu nane amashumi amathathu nanhlanu amashumi amathathu nesithupha amashumi amathathu nesithupha amashumi amathathu nesikhombisa amashumi amathathu nesikhombisa angizange ngikuthole amashumi amathathu nesikhombisa amashumi amathathu nesikhombisa khalaza umakhelwane wakho angahle abe nekhadi lomkhuleko niyabo amashumi amathathu nesikhombisa angahle abe yesithulu angahle akwazi akakwazi ukusukuma niyabo ukhubazekile futhi akakwazi ukunyakaza yabo amashumi amathathu nesikhombisa kumelwe ukuba othile ulitholile futhi waphuma uma bengena bafakene emgqeni babekwe endaweni yabo manje abangenisi bazobe bekhona ukusiza amashumi amathathu nesikhombisa amashumi amathathu nesishiyagalombili amashumi amathathu nesishiyagalolunye amashumi amane amashumi amane nanye amashumi amane nambili amashumi amane nantathu amashumi amane nantathu amashumi amane nane amashumi amane nanhlanu amashumi amane nesithupha amashumi amane nesikhombisa amashumi amane nesikhombisa lokho kuhle amashumi amane nesishiyagalombili amashumi amane nesishiyagalolunye amashumi amahlanu amashumi amahlanu indoda emuva lapho manje ngabe bonke abantu abanamakhadi omkhuleko baphakanyisiwe na ngabe ukhona omunye onekhadi lomkhuleko na wonke amakhadi omkhuleko emi emgqeni na ngifuna ukuba nesiqiniseko salokhu manje sibize elilodwa amashumi amathathu nesikhombisa ngibone abazalwane abathi ababe babili bengena kusukela lapho ngiyamangala nje ngibize ikhadi lomkhuleko amashumi amathathu nesikhombisa futhi la ngaphendula ilelo kuphela engibone ukuthi alizange liphendule beku ini ikhadi lomkhuleko lesihlanu liphendulile na umfowethu Vale uthe akaliqaphelanga ikhadi lomkhuleko lesihlanu ngabe likhona namashumi amathathu nesikhombisa na manje umanje nizosinika umzuzwana noma imibili bangane manje sizothola kukhona ongenayo futhi nengane mhlawumbe kungase kube abanye besifazane nabafowethu okufanele baphume nabancinyane babo futhi uma bephumile manje futhi leyo nombolo ingena babeke emgqeni ngo khona ngo endaweni yabo babekeni lapho amashumi amathathu nesikhombisa nesihlanu engewakhona futhi lokho kwenza yonke into ilunge kahle khona-ke
37 and 5.
Amashumi amathathu nesikhombisa nesihlanu wonke umuntu manje makaqaphele alungele azimisele. Manje ngiyabonga yileyo indlela kungcono ngiyabonga mnumzane uzwa kangcono lokho manje na. Esizathi ubenza lokho yingoba ngaphansi kokucoba ngikhulumi kakhulu. Manje ngenkathi besabahlalisa ngingasho lokhu ngikufuna kusuka enhliziyweni yakho uma ungakukholwa ungasiphakamisi isandla sakho kodwa uma ukukholwa ngifuna uphakamise isandla sakho manje siyazi ukuthi ubuKristu bebukhula emseni kaNkulunkulu eminyakeni uMartin Luther waba ngumguquli wokuqala kusukela esikhathini sobumnyama futhi washumayela ukulungisiswa ngokukholwa bangaka abakwaziyo lokho na khona-ke ibandla lalifana phakathi njengesivivane laliphansi lapha lilikhulu noma bani owayezisho ukuthi ungumKristu kwakuyingozi yokubulawa kwase-ke kufika uWesley nomlayezo wokungcweliswa bese-ke uba ngaba yidlanzana kakhulu kwase kuthi-ke emva kukaWesley kufika iqembu lamaphentekostali khona-ke liba phezulu futhi noma ubani uyazi hhayi ukufundisa izimfundiso zesivivane ngene manje noma yini nginikeza nje isibonelo kodwa itshe linhloko alizange libekwe sivivaneni kungani na lenqatshwa niyabo ngakho uma itshe linhloko lingeza esivivaneni uma kukhona wake wabase kibithe lawo matshe alinganiswe ndawonye asondelana kakhulu kangangokuthi awukwazi kubeka insingo phakathi kwawo ilapho ke imfihlakalo bawakhuphula kanjani lapho na alingana ngokuphelele manje itshe eliyinhloko kuzofanele kube amatshe akhiwe lapha esiqongweni elungele ukuba yitshe eliyinhloko lizofanele lilolongwe ngokuphelele kakhulu kuze kube lapho itshe eliyinhloko lifika lizofanele lilingane ncamashi nalo ukuze lenze isakhiwo siphelele ngabe kunjalo na ngakho ibandla manje uma itshe eliyinhloko lifika ngesikhathi sikaLuther bukani ukuthi belingaba yindawo engaphandle kakhulu kanjani bukani uma lifika esikhathini sikaWesley lithole liyofika ngesikhathi salo qobo esinqunyelwe ngaphambili kodwa ibandla liyocitshwa esimweni esinjalo kuze kube inkonzo yebandla izosondela kakhulu futhi kube uhlobo oncumashile nkonzo uJesu ayenalo ukulenza lifanelane ndawonye nohlwitho njengokuthi inhloko yazi ngaphezu kwezinyawo niyabo amehlo asetshenziswa kakhulu kunezinyawo amehlo angumprofethi webandla libona ngaphambili niyabo futhi zonke lezi zinto zifika enhlokweni ingxenye yenhloko manje ngifuna ukunibuza umbuzo uxolo bazalwane lokhu kungase kusuke endleleni egandayiwe kodwa uma nginephutha ngixolele nina nani bafowethu phandle lapho ngikholwa ukuthi ibandla lizofanele lifike kuleyo ndawana ngohlwitho ukuhlwithwa kanye kanye ukuhlangabeza inkosi emoyeni ngikholwa ukuthi siphila kulolo suku ukuthi lapho ibandla impela lizoba yidlanzana liyoba iqembu elincane niyazi ngenkathi uJesu eshumayela kwakungekho nelilodwa elilodwa iphesenti elilodwa le ingxenye yesigidi yabantu emhlabeni abake bamuzwa bheka ukuthi yini ezwe uJohane enza amalungiselelo niyabo ngabakhethiweyo abakuzwayo yilokho kuphela kunjalo akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kokuqala futhi bonke ubaba ngiphe bona bayokuza kunjalo manje ngikholwa ukuthi kukhona ibandla eliza kulokho kuphelela leyo nkonzo yokupheleliswa lapho izikhundla lapho abapostoli abaprofethi abafundisi abelusi abavangeli okokupheleliswa kwebandla labo belusi nabafundisi kanjalo njalo kuzoba njalo ngezwi ize yonke into isebenze kuze kufike kufikeni kwenkosi ngiyakukholwa lokho futhi ngikholwa ukuthi sesisondela kuleso sikhathi manje ngikholwa ukuthi kunjalo manje siyazi ukuthi uJesu wathi futhi usifundise kuyo yonke imibhalo ukuthi imisebenzi ayenzayo yayiyokwenziwa futhi manje bazalwane bami ngethemba ukuthi uma bengavumelani nami makube kuzoba ngesisekelo sobungani benazi yini ukuthi iBhayibheli likhuluma ngokubonakala kwenkosi kanti futhi ngokufika kwenkosi futhi kungamagama amabili ahlukene hlolisisa futhi uthole ukuthi lokho kunjalo yini ukubonakala nokufika yezinto ezimbili ezihlukene ukubonakala kwenkosi kumanje ibonakala phakathi kwabantu bayo siyayibona emisebenzini yayo efanayo ukubonakala umoya wayo ongcwele kodwa ukufika kwayo kuyoba sebuntwini benyama kuyoba kubambe ibandla likhuphuke kodwa niyabo sibe sezantsi ezwini lonke ukulungisiswa ukungcweliswa umbhaphathizo kamoya ongcwele futhi manje ibandla lingena esimweni esinjalo selilungele lilindile izikhundla futhi izikhundla zebandla ziza endaweni yazo abafundisi babeka izindawo iziphiwo ziyazibonakalisa oh kuningi ukulingisa kunjalo sikulindele lokho kodwa kukhona okwangempela futhi ngaphambi kokuba kube khona idola mbumbulu kufanele kube nelangempela ukuze lenziwe ngalo kunjalo sinazo zonke lezo ziqhathaniso zenyama kodwa lokho akususi kokwangempela kuphela kwenza okwangempela kukhanye ngakho inkosi manje ibonakala phakathi kwabantu bayo izibonakaliso ezinkulu nezimanga ivusa abafileyo iphulukisa abagulayo futhi yenza zona impela izinto ezifanayo eyazenzayo okungakenziwa iminyaka ezinkulungwane ezimbili niyabo ibandla litshintshwa ngalokho lakhuliswa kuze kube yikhonga leso sikhathi itshe eliyinhloko liyeza ukuzohlangana nebandla futhi kuzoba konke kuhambisane futhi lihlwithwe laba abalala ngomlindo wokuqala umlindo wesibili umlindo wesithathu kuze kube ngumlindo wesikhombisa ukubonakala kwenkosi izolo busuku ngikuthintile ukuthi izofika kanjani manje khumbulani hayi indoda leso yisikhundla ebandleni hayi indoda engumfundisi emangalisayo ngumoya ongcwele omangalisayo ofundisayo indodeni hayi indoda emangalisayo inesiphiwo sokubona kufihlakeleyo umoya ongcwele omangalisayo phakathi lapho usebenzisa indoda niyabo ngangihlale ngisho njengoba uPetro abhekisela kukho ngesinye isikhathi entabeni yokuguqulwa isimo intaba engcwele akusiyo intaba engcwele ngunkulunkulu ongcwele entabeni engcwele akulona ibandla elingcwele ngunkulunkulu ongcwele hayi abantu abangcwele kodwa umoya ongcwele niyabo ngumoya ongcwele kulezi zinsuku zokugcina
Now, when that angel of the Lord
manje ngekathi leyo ngelosi yenkosi ifika ku-Abrahama lapho ngesikhathi ngaphambi kokubhujiswa manje lowo kwakungunkulunkulu ebonakala enyameni yomuntu futhi ujesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kanowa uyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu futhi njengoba kwenzeka ezinsukwini zikalodi unikeza izimilo zalokho ababekwenza ezinsukwini zikanowa ngezinsuku zikalodi bhekisisani leso sithunywa ku-Abrahama bhekisisani izithunywa kulodi ebandleni ngegama nje phuma phuma futhi u-Abrahama ebanxusela qaphelani ingelozi unkulunkulu u-Elohim ebonakala esesibweni senyama yomuntu wabonisa ukuthi u-Elohim ngezinsuku zokugcina uzobonakala hayi ukufika kukakristu kodwa ukubonakala kukakristu enyameni yomuntu ebandleni lakhe enza izibonakaliso zakhe ezifanayo nezinto azenza futhi engakaze akwenze ebandleni iminyaka ezinkulungwane ezimbili niyabo ukubonakala kwenkosi manje ngabe wonke amakhadi emkhuleko asemgqeni na bangaki abagulayo phandle lapho futhi ongenalo ikhadi lomkhuleko na phakamisani izandla zenu yenzani lokho futhi phakamisani izandla zenu bonke abagulayo bonke abakhulekayo bekholwa kulungile owesifazane owathinte umphetho wengubo yakhe wayengenalo ikhadi lomkhuleko futhi kodwa wathinta ingubo yakhe ibhayibheli lathi yena khona manje ungumpristi omkhulu ngabe kunjalo na ohlale ephilela ukunxusa umpristi omkhulu ongathintwa ukuzwelana nokuthakathaka bethu ngabe kunjalo na futhi ibhayibheli lathi kumahebheru 13:8 unguye izolo lamuhla naphakade ngabe kuyiqiniswa lokhona awuke uma engumpristi omkhulu ofanayo uma umthintile njengoba kwenza lowo wesifazane hayi ngokomzimba ukukholwa kwakhe kwamthinta ngoba wathi amandla ahamba wonke umuntu wayemthinta ngokwenyama kodwa ukukholwa kwakhe kwamthinta futhi waphenduka futhi wakwazi ukopha kwakhe futhi wathi ukukholwa kwakhe kwakumsindisile awukholwa ukuthi ungumpristi omkhulu ofanayo kulobu busuku na futhi uma lamazwi eyiqiniso ubonakala enyameni yomuntu khona-ke emvumele abonakala enyameni yakho ekunika ukukholwa ezwini lakhe elithenjisiwe ujohane ngcwele we-14:12 imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza khona-ke ngizo uma lezi zikhundla zisebandleni khona-ke ngivumele ngiziphonise mina phambi kwakho nengxenye kawilliam branham ihambe futhi makuthi inkosi ujesu ikhulume ngami ibonakale enyameni yomuntu njengoba ibonakala kweyakho ngakho kuzoba khona ufakazi bababili futhi okubili yisiqinisekiso ezwini likankulunkulu ababili ngufakazi khona-ke unokukholwa ukumthinta futhi nginokukholwa futhi ngathi sobabili kuqinisa izwi lakhe ukuthi liyiqiniso manje ninabantu abagulayo futhi phandle lapho manje angikwazi ukwehla kulokho ukubona okufihlakeleyo ngalowo komuqa niyakwazi kungangiso sango emsamo usifazane oyedwa omncane wabangela indodana kaNkuluNkulu kuba ithi yaba buthakathaka futhi yona indodana kaNkuluNkulu ucabanga ukuthi ngingaba yini isoni esisindiswe ngomusa wayo na bengingeke ngikwazi ngishona kumela umunye wabo uma engashongo ukuthi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza nengaphezulu kunaleni yakuyenza ngiyazi King James ethi emikhulu kodwa empeleni eminingi niyabo emikhulu ngokwedlulele na wayengenze okukhulu ngokwedlulele wavusa abafileyo wamisa imvelo wenza yonke into niyabo ngakho ngeminingi nje yayo ngoba kuzoba nabantu abaningi umoya wawusendeteneni eyodwa nje lapho manje ususemhlabeni jikelele emhlabeni wonke kubo bonke abantu bayo kholwa ake siqale nje lesi sixuku ngalendlela bangaki abangangazi futhi angikwazi futhi uyakula futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angembula kuwe inkathazo yakho na phakamisani izandla zenu nonke nina eningenawo amakhadi omkhuleko futhi ufuna ukuthize ukuvela kuNkulunkulu phakamisa isandla sakho phakathi lapha ngalapha khuleka Ake ngifulathele khuleka ingelosi eyabonakala enyameni yomuntu yayifulathele itende lapho uSara ayekhona futhi yatshela uSara ayikwenzile. Ngabe kunjalo na leyo ngelosi efanayo yayinguNkulunkulu noNkulunkulu ofanayo wayelapho wethenjiswa nguJesu owayenguNkulunkulu. Kubonakala ngalezi zinsuku zokugcina ngaphambi kokushiswa komhlaba njengoba nje enza ngezinsuku zaseSodoma uyakholwa na? Kusobala ngumbono kukhona abantu abami lapho engingabazi kuyoba kuye nakho uma ngingathola lapho bekukhona ya ininikazi elihlezi khona lapha eliqatha usiphakamisile isandla sakho emizuzwini embalwa edlule na uyakhona ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa kuleso sifo sokuqaqamba kwamathambo futhi akuphilise na uma ukholwa phakamisa isandla sakho kulungile ungaba nakho uthinteni na indoda ehlezi eduze kwakhe ucabangani futhi na uyakholwa ukuthi lokho kuvele kuNkulunkulu na uyakholwa na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakho na ubungakukholwa na ubungakwemukela uma bengingakutshela ngomoya kaNkulunkulu na ngikhuluma lapha uhlezi eduze kwami uyakukholwa na uzokukholwa na kulungileke umfutho wakho wegazi ophakeme uzokushiya leyo ndoda ayihlezi eduze kwakho ibinento efanayo indoda encane ezacile lapho ibinomfutho wegazi ophakeme nayo uma lokho kuyiqiniso phakamisani izandla zenu nobabili haleluya hambani nikholwa ningangabazi bathinteni na abakaze bangethende angibazi abantu angikaze ngibabone empilweni yami lonke nizihambi kimi kunjalo uma ukholwa nje yilokho kuphela okufanele ukwenze nalininikazi elincane elihlezi lapho khona emuva lapha lingibuke ngo likhala izinyembezi lingena nje embusweni kaNkulunkulu likhulekela amadodana alo angasindisiwe uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho bazosindiswa uzokukholwa na kulungile ungaba nakho niyakholwa nonke na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisela lokho kuba nokwethuka mnumzane uhlezi lapho na ubumcela ukuthi akwenze khona lapho kulungile sekuphelile ungaba nakho ininikazi elincane lihlezi emuva lapha likhulekela lowo mzukulu uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzomsindisa na ukhubazekile kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzophilisa na uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na uhlela ukuletha esontweni kusasayibusuku ungeke udingeke uNkulunkulu uzokuphilisa futhi ungakuletha kuthiwani ngakho ninikazi na uyakukholwa na kulungile ungaba nakho ngisihambi ngokuphelele kwesifazane angimazi inhlobo ngikaze ngimbone empilweni yami ngabe sizihambi komunye nomunye ninikazi na uma kunjalo phakamisa isandla sakho bekungesikho lokho obukukhulekela na bese ke vayizelisa isandla sakho kanjalo
don't you see Elohim God
can you doubt? Can't you be persistent?
Awuboni na Elohim uNkulunkulu ungangabaza kanjani awukwazi ukuphikelela na ukuqala nje lapha emqeni manje ubunekadi lomkhuleko abazange uyangikhole ukuthi ngenceku yakhe na uyakhole ukuthi ngikutshela iqiniso kulobu busuku ezwini likaNkulunkulu na angikwazi angikaze ngikubona impilweni yami siyizihambi ngokwazi kwami kodwa uyakholwa uma uNkulunkulu engangitshela ukuthi yini engalungile ngawe noma into ethize wena into ethize ukuthi wena uzokwazi ukuthi kuyiqinise nomaqhabo uyazi ukuthi enakho uma ngingakutshela obekukhona futhi ngikutshele ukuzoba yikho ngani uyazi ukuthi lokho kuzoba yikho awuzile lapha ngenxa yakho umele umunye umuntu futhi lowo muntu akekho lapha lowo ngumkakho ukwesinye isifunda useGeorgia unenkathazo yezinto uyagula kakhulu unokulakanyene kunjalo akunjalo na uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke manje na hamba uye ekhaya futhi umthole ngendlela obukukholwa ngayo yileyo ndlela uzomthola ngayo amen ungangabazi nje uma ukholwa zonke izinto ziyenzeka kwabakholwayo amen lowo bekuyindoda nangu owesifazane ake sibe nomunye futhi bese ke sizoqala nje ukukhulekela abagulayo sibone ukuthi singehla yini kulowo muqa niyabo sondela eduze kwami dadewethu ngikholwa ukuthi sizihambi omunye komunye asinjalo singabantu ababili nje abahlangane lapha ngendlela efanayo ukuthi endaweni ebonakala yonke indawo enjengale sikhari lapho lapho uJesu ahlangana khona nowesifazane emthonjeni nakho la sikhona lesa nosifazane behlangene okokuqala empilweni oh hey ngifisa kanjani ngifisa ukuthi ngingabona amandla kaSathane esusiwe singama kanjani sikubone lokho bese singakholwa na nazi indoda nosifazane asikazi sibonane ungowesifazane nje omi lapho angazi nento eyodwa angikaze ngimbone empilweni yami manje kuthiwani ngakho na angazi into eyodwa awu kuyini na uNkulunkulu wakuthembisa izwi likaNkulunkulu lisho njalo wangethembisa ukuthi ngobunye busuku enhlanga leya futhi eminyakeni eminingi edlule wathi ngazalelwa lokhu ngiyakukholwa amashumi ezinkulungwane zezikhathi emhlabeni jikelele futhi akukhona kanye kwake kwahluleka kuyini na ukubonisa ukuthi isikhathi sesiseduze akumina nguye bengiyomazi kanjani lo wesifazane na umfowabo omdadlana owaphulukiselwa indodana yakhe wathi ngiyazi kufanele kube nguNkulunkulu owethu Branham abantu endaweni yakithi ngiyazi futhi wathi ngiyazi ukuthi kuyizithembiso sosuku lokugcina futhi sesifikile iBhayibheli kuma lakho sine la kwethembisa wathi kufanele kwenzeke ngaphambi kokuba kufike usuku lwenkosi olukhulu nolwesabekayo oluya kushisa umhlaba futhi siyazi ukuthi siphila kulolo suku Nampa abantu ababili bemi lapha angimazi wesifazane okune okuhlanu isithupha isikhombisa noma yini noma ngabe bekuyini phandle lapho futhi ukhona umuqa wonke uma nje kuphela bengingama lapha isikhathi eside ngokwanele yilokho ngizama ukukwenza manje ngithole ukunyakaziswa ngokwanele ukuze ngikwazi ukuqhubeka nomuqa womkhuleko kwenza ukuthi ile kuwe kunjalo njalo njenge isiphithiphithi lapho kulezo zethambeli kholwa uma ungase uvele nje ubhodloze lowo mgoqo omncane lapho ukhululeke njengenyoni ephuma esibiyelweni namaphiko ivele iphume ngomnyango nenekazi ukukhuluma nawe umzuzu nje manje angikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi khona ke uma into ethize ozofanele uyisho ukuthi uma ezongitshela ukuthize ngawe ukuthi uzele ini lapha njengowesifazane wathinta ingubo yakhe noma ukuthize ngaleyo ndlela uphawu oluthile lweBhayibheli ukukhombisa ukuthi khona uyazi ukuthi kufanele kube yinto ethize ngoba angikwazi khona ke uma wena uma kungaba njalo uyazi ukuthi kungaba iqiniso noma cha ngoba uyazi ngakho bese kuthi ke uma kuyiqiniso he bekungeke yini kube kuhle lokho kakhulu na he ngokuqinisekile bekungaba manje inenekazi likhule kakhulu ngiyakubona manje ngilibona kudokotela lona lenqatshiwe udokotela Lesizwa yizo zonke izinhlobo okwelakanyana into eyodwa unesibhono futhi ufanele uhlinzwe futhi lenhliziyo embi ukuze kube ukuthi akekho udokotela ozothatha udaba lewongu isho kanje inkosi kodwa kukhona oyedwa lapha ozothatha udaba lwakho ungangabazi kubeka ukholo ngenhliziyo yakho yonke. Uyakholwa na? Amen. Manje uyazi ukuthi ngiyazi ukuthi yini engalungile ngawe noma ngabe ngikutshelile noma cha uma ngikukhulekele ngiyazi ukuthi kukhona uhlobo oluthile lokugcobo lapha ngabe kunjalo na uyakukholwa na impela uzokwenza. Baba wethu yasezulwini khulukisa udade wethu kulobu busuku futhi wenze lesi sifo egameni likaJesu Kristu. Amen. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo, uNkulunkulu uyakubavusa. Uyaqonda ukuthi ngiyazi ukuthi yini engalungile ngawe kungasiza uma ngikutshela noma ubungavele uma bengingakukhulekela. Ngiyazi kukhona uhlobo oluthile logcobo lapha olwaziyo ukuthi uneyenhliziyo inkathi xolo kubeka konke sekuphelile. Manje ngikathi ubuhlezi phandle khona lapho emizuzwini embalwa edlule futhi ngicela noma ubani ube nesidingo aphakamise isandla sakhe, uphakamise isandla sakho futhi ngikathi uphakamise isandla sakho umuzwe enqaba ngempela wokushaya bekungenjalo na ngoba kungaleso sikhathi ukuba nokwethuka kwakho kokushile. Hamba endleleni yakho futhi uma ngikukhulekele uzophila noma kanjani ubungeke na kodwa bekungakusiza yini uma bengikutshele ukuthi ubuzeleni lapha na bekungakusiza na inkathazo yabesifazane inkathazo yamanenekazi. Uyakholwa manje na hamba futhi uphile uma nje ungakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Manje ukuba ngivele ngabeka izandla zami phezu kwakho futhi nje ngakukhulekela uyangikholwa na. Baba wasezulwini yipha lokhu Jesu wena wathi kukhulu kangakanani ukukholwa kwabo umvuzo wabo ongakaze abone kodwa uyakholwa. Ngikhulekela ukuthi uzomphulukisa baba siphe khona uyezwa ukuthi ngiyazi ukuthi yini engalungile ngawe akukusizi ngalutho oluhle nokho uma ngikutshela uyakholwa uma nje ngikukhulekela na. Baba wasezulwini kwangathi angabe esakhohlela kwangathi kungahamba kwangathi angaphulukiswa egameni likaJesu. Uyakukholwa na? Waza mfowethu ukuba bengikwazi ukukuphulukisa bengiyokwenza angikwazi ukukuphulukisa ngingakukhulekela. Uyakholwa ukuthi uzongizwa na? Woza lapha. Baba wethu yasezulwini ngiyambusisa mfowethu egameni likaJesu Kristu indodana yakho yipha ukuphulukiswa kwakhe. Amen. Ukholwe ungangabazi manje. Woza mnumzane uyakholwa ukuthi uzowuza umkhuleko wethu na uma bengingakuphulukisa bengiyokwenza angikwazi ngingakhuleka kuphela. Uyakukholwa na? Baba wasezulwini njengowesifazane waseSirofenike kwangathi angathola isifiso sakhe kulobu busuku aye ekhaya futhi aphile egameni likaJesu. Amen. Woza tete wethu uyakholwa ukuthi ngiyakukhulekela uzokwedlula kukhona kube impumuzo enkulu bekungeke na? Bazame yonke into iAsmado endala nakho konke okunye kodwa akusizi ngalutho nje kodwa uNkulunkulu ungumphulukisi. Uyakholwa ukuthi lokho kunjalo na? Baba wethu yasezulwini ngiyakhuleka egameni likaJesu ukuthi uzophulukisa wesifazane futhi umphilise. Ngibeka izandla zami phezu kwakhe Nkosi ngiyakholwa ukuthi umoya wakho ulapha futhi usigcobile. Ngikhulekela ukuthi uzomphulukisa. Amen. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo futhi uNkulunkulu uyakubavusa. Wena manje yibani nenhlonipho ngempela nenkanyakazi manje niyabo angahle abize ukuthi eze phandle lapho futhi uma nihamba-hamba angikwazi ukukubamba niyabo ngoba ngamunye wenu ungumoya futhi phakathi uyaxhumana uyabo uma wenza lapho uhamba kuyangihla simulisa niyabo uyaqonda niyabo. UJesu wathatha indoda wayeyisa yathi ngqu ngaphandle komuzi yasuka kukho konke okungakholwa niyabo hlalani ninganyakazi ngempela futhi nibeze emkhulekweni. Nandi nenekazi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakho na ubungakwamukela na ngibheke. Unesimila uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi sikuphi isimila na sisemathunjini kulungile. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na khona ke hamba njengoba ukholiwe kuzoba njalo nakuwe kulungile. uNkulunkulu akakhethi bala lomuntu uma aphulukisa lelo nenekazi ehlela lapho nenkathazo yabesifazane angakuphulukisa nawe ngenhliziyo yakho yonke. Sawubona dade wethu, uyakholwa uma ngimcela uzokuphulukisa na? Angeke ngikwazi ukukuphulukisa, kodwa ngingamcela uma engakwenza ngikholwa ukuthi uzovele uphulukisiwe. Awucabangi kanjalo na? Kulungile, yileyo indlela yokukwenza. uNkulunkulu akubusise. Yileyo indlela. Uyakholwa uma sizocela uNkulunkulu? uJesu washo lokho, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda. Uyakholwa ukuthi ngiyamkholwa na? Manje-ke egameni likaJesu Kristu ngilalela umyalo wakhe wokubeka izandla phezu kwabagulayo. Amen. Phulukiswa. Uzokukholwa nawe dadewethu na? Uyakholwa wedlula lapha na? Awuzi nje ukuza ngomfowethu Branham ngoba ngeke kusize ngalutho, kodwa uyeza ukholwa ukuthi uKristu umi lapha ndawo futhi asimboni. Ngabe kunjalo na? Woza. Baba wasezulwini, ngiyambusisa lona wesifazane egameni likaJesu Kristu, sengathi angaphulukiswa. Amen. Kholwa manje. Uyakholwa dadewethu na? Baba wethu wasezulwini, ngiyakhuleka ukuthi egameni likaJesu ukuthi uzophulukisa lo dade futhi umphilise. Amen. uNkulunkulu akubusise mfowethu, uyimpumputhe ehlweni futhi into ethize embi kabi. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na? Baba wethu wasezulwini, nguwe kuphela ongaphulukisa le ndoda. Ngiyayikhulekela, izandla zami ziphezu kwayo futhi ngicela ukuthi izophiliswa ngokuphelele. Siphe khona egameni likaJesu, ngiyakucela. Amen. uNkulunkulu akubusise mfowethu, hamba ukholwa. Uyakholwa nawe dade wethu? Baba wasezulwini, ngicela ukuphulukiswa kwakhe egameni likaJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu akubusise. Niza khona ngapha nobabili na? Awubusiswani izinhliziyo zenu? He, kumnandi kakhulu. Ngethemba ukuthi ngelinye ilanga ngiyobona ubaba wami nomama behla bedabula embusweni kaNkulunkulu uma nginikhulekela. Niyakholwa ukuthi uzoniphilisa na? Baba wethu wasezulwini, lezi zithandani ezincane ngibeka izandla zami phezu kwazo, ngakho konke ukuba nenhlonipho nezinhlonipho engaziyo ukuthi kanjani, futhi uma kubekwe emandleni ami ngiyobasindisa. Ngeke ngikwenze Nkosi, kodwa ngikholwa kuwe ozokwenza. Ngiyakucela egameni likaJesu. Amen. Hambani manje futhi nobabili, niphile futhi niphile impilo enhle ejabulisayo ende yombuso kaNkulunkulu. Leyo yinto embi kakhulu. Aha, akekho waziyo ngakho. Niyabo, wonke umuntu uyakutshela phaphama futhi ungakwenza kanjani na? He, niyabo ukuthuthumela. He, lelo junzi elimnyama elidala elikulandela ngaso sonke isikhathi, akukho ongakwenza. Konke akuhambanga kahle futhi konke yilokho kuphela. Uyakholwa ukuthi uzongivumela ngikulahle kuwe na? Sathane, phuma kuye egameni likaJesu Kristu. Shiya lona wesifazane omncane mpofu. Ngiyakudabukela, ngikufungisa uNkulunkulu ophilayo obukhona bakhe bulapha manje engiyinceku yakhe. Makube njalo kusukela kulobu busuku obuqhubeke. Amen. uNkulunkulu akubusise nenekazi, ngakho konke ukukholwa kwami nethemba ukhululekile. Hamba ngendlela yakho, uthokoza uthi ngiyabonga. Uyakholwa mfowethu na? Masikhuleke. Baba wasezulwini, egameni likaJesu Kristu indodana yakho, amandla avusa uJesu ethuneni mawaphilise umzimba wakhe, amphilise. Amen. Inkosi ikubusise mfowethu. Uyakholwa dadewethu na? Baba wethu wasezulwini, egameni likaJesu indodana yakho, ngibeka izandla zami phezu kwalo wesifazane sisesebukhoneni balokhu ubukhona obumboziwe bukaJesu Kristu, bangathi angaphulukiswa. Amen. Busiswa dade, hamba nje uthokoza, ujabule, ukholwa. Woza dadewethu, wena nomfowethu, ake sibambe izandla zethu. Baba wasezulwini, ngiyababusisa egameni likaJesu Kristu, sengathi bangathola izifiso zabo kulobu busuku, benziwe baphile ngokuphelele futhi baphilele umbuso kaNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Hambani nikholwa manje, ningangabazi, kholwani nje. Ungakholwa na? Wonke umuntu uyakholwa na? Izikhathi eziningi abantu cabanga ukuthi uha wonke umuntu kufanele atshelwe. Akumele utshelwe, ngiyakwazi. Futhi uma ngiqala ukukhuluma ngakho, khona-ke kulokhu kuya ngokwanda ngokwanda nokwanda nokwanda, niyabo. Futhi ngibabuthaka ngibe buthaka, futhi lowo muqa usesemude, kodwa uNkulunkulu wazi konke. Nikukhona lokho na? Impela uyakwenza. Bangaki abakholwayo na? Noma ngabe usho okuthile noma cha, kholwa nje na? Amen. Manje akazange angishiye ngenkathi ngiqala nje lokho uselapha ulapha niyakukholwa na kuthiwa ningawe na uyakukholwa na angikwazi uNkulunkulu uyakwazi kodwa uyakholwa angangitshela ukuthi yini engalungile ngawe na uma ngikutshela uzomangala uvele ube buthaka ngempela unamalumbo abuthaka kunjalo uyakholwa ukuthi angakuphilisa kulokho na umshumayeli ofuna ukushumayela evangeli na ungumfundisi futhi uvele ube buthakathaka kangangokuthi awukwazi ukushumayela ngabe kunjalo na kodwa ungaqina kusukela manje kuqhubeke uyakholwa ukuthi unjalo na khona hamba endleleni yakho uthi mayibonge inkosi amen ake ngizwe ngawe Hallelujah. Amen.
Oh,
Melika, Melika. Kukangaki uNkulunkulu enifukamela. Kaningi kangakanani. Kodwa wena. Kukhona okungajwayelekile ngawe. Oh, ngiyazi manje nakho. Uyininikazi engahlangana nalo endaweni othenga udlele kuyo sekuphelile. Egameni likaJesu Kristu makuthi lona wesifazane aye ekhaya manje ephilile Nkosi makalulame kulokhu. Ngikholwa ukuthi uzokwenza ngoba namuhla leyo mfihlakalo enkulu eholela kuleyo ndawo othenga udlele kuyo azi ukuthi yini ebangele lokhu. Owesifazane ompofu uzame ukukunikina isikhathi eside kodwa manje use yakhululeka hamba egameni lika Jesu futhi uphile hamba ujabule uthokoza ukholwe kulungile mnumzane uyakholwa uma ngimcela uzosinda na egameni lenkosi uJesu Kristu yipha ukuphulukiswa komfo wethu njengoba ngibeka izandla phezukwakhe ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu amen uNkulunkulu akubusise mfo wethu hamba uNkulunkulu akubusise mfo wethu sekunezinsuku eziningi lapha asikhuleke Baba wethu wasezulwini oh ukuba nje bengingabamba ubabayi wami kulobu busuku kanje kodwa ngowakhe msize uNkulunkulu umbusise naye baba kwangathi bangabane kuphulukiswa baphile impilo ende futhi ngolunye usuku enkazimulweni lapho zonke sesiguqukela imuva kubantu abasha futhi sengathi ngingaphinde ngihlangane nabo ubufakazi buka Jesu Kristu ngicela lesi sibusiso amen uNkulunkulu akubusise hamba ukholwa ube kahle yiba nokukholwa nje kuNkulunkulu uNkulunkulu akubusise akumnandi lokho na uyakholwa insizwa na egameni lika Jesu Kristu ngihlonipha imiyalo yakhe ngokubeka isandla sami phezu kwesakho futhi ngicela ukuthi udevela asuke kuwe futhi usinde uyakholwa dadewethu na Kona ke gameni lenkosi uJesu Kristu wena wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo mphilise amen ungangabazi vele uhambe manje yibanesineke ukukholwe sawubona dadewethu leli ihora lokukhululwa kwakho uyakukholwa na egameni likaJesu Kristu sengathi angaphulukiswa khona manje amen uzophulukiswa uNkulunkulu akubusise dadewethu woza lapha mfowethu ngiyazi ukuthi induku endala isho ukuthini ugugalobha ngayo leli kuzoba ihora lokukhululwa ngabe uzoba nesineke ebukhoneni bukaNkulunkulu manje hayi ebukhoneni bethu kodwa ebukhoneni bakhe ukuthi ngizonikhulekela futhi nizosinda na uyakukholwa na baba wethu wasezulwini ngiyambusisa umfowethu egameni likaJesu Kristu futhi sengathi amandla kaNkulunkulu angamphilisa amen ukukhole manje mfowethu konke okwakho umfo omncane kwangathi umfo omncane angakhululwa egameni lika Jesu Kristu futhi kwangathi kungaba njalo kusukela kulobu busuku kuqhubeke amen manje bekusisana ukuthi kwenzakalani kuye ukutholile Sawubona mnumzane, hey lengalo empofu endale ekhubazekile. Ngifisa sengathi ungaye lulela inkosini uJesu kulobu busuku futhi ikubusise futhi ikuphilise. Baba wasezulwini ngikhulekela lo mfana, ngikhulekela ukuthi amandla angamphilisa uJesu Kristu azomphulukisa. Kwangathi angabuya ekhombisa ukuthi izibusiso zikaNkulunkulu zifike phezu kwakhe egameni likaJesu Kristu. Ngiyabonga Nkosi. uNkulunkulu akubusise mfana hamba ukholwa manje Sawubona mfo omncane ngikholwa ukuthi uzokwenza awukholwa wena na mfana omncane akakwazi ukukhuluma nebo ngakho kholwa nje manje sizokhuleka futhi sicela uNkulunkulu ngikholwa ukuthi lo mfanyana uzobuya ekhuluma impela uzokwenza uyakukholwa lokhu na une ishubhi elibi na he he
My heavenly
Baba wethu yasezulwini sengathi umoya uyisi mungulu phezu kwalomntwana ungahamba futhi kwangathi umntwana angakhuluma egameni lika Jesu Christu amen. Kusasa ibusuku uNkulunkulu noMusa owavusa uJesu kwabafileyo obhulukisa lodade futhi umphilise njengoba ngibeka izandla zami ezingafanelekile phezu kwakhe kodwa ngikholwa kuKristu ofanele ngicela ukuphulukiswa kwakhe amen. Busiswa dade kukholwe manje sabona dade wethu baba wethu wasezulwini njengoba lona wesifazane nqamule emsamo ngokuzithoba ngokuba nenhlonipho azi ukuthi kuphulukiswa yinto ethile eseyenziwe kakade abantu baya kukholwa khona-ke njengoba ngishilo kulobu busuku abe njengalowo wesifazane bakudala ephikelela eba nesineke baya kukholwa uNkulunkulu ubakhombisa isibonakaliso sakhe bayasemukela bayasikholwa kwangathi angaphulukiswa egameni likaJesu amen. Uyakholwa dadewethu na? Baba wethu yasezulwini umkhuleko wokukholwa uyakumzindisa ogulayo noNkulunkulu uyakubavusa. Ngiyakhuleka ukuthi uzopha lesi sibusiso kudade wethu ukuthi lokho akucelayo egameni likaJesu Kristu. Ngibeka umkhuleko wami kanye nowakhe, ukukholwa kwami kanye nokwakhe futhi sengathi angaphiwa khona amen. uNkulunkulu akubusise dade wethu. Sawubona dade wethu, uyakholwa ukuthi uzokuphilisa na? Ngizobeka ukukholwa kwami nokwakho futhi sizobeka umkhuleko wethu ealtari lakhe futhi sikukholwe ebukhoneni bakhe. Baba wethu wasezulwini, ngikhulekela lona wesifazane othandekayo njengoba emi lapha kulobu busuku ekhubazekile zonke lezi zinto. Baba ngiyakhuleka ukuthi uzopha ukululama kwakhe uNkulunkulu. Ngibeka umkhuleko wami phezu kwealtari kanye nowakhe. Ngibeka ukukholwa kwami phezu komhlatshelo uKristu Jesu futhi ngicela ukuthi uzophiliswa amen. Kholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho. Sawubona mfowethu, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na? Baba wethu wasezulwini, njengoba lensizwa ebukeka iyiqhawe imi lapha phambi kwami, simi ebukhonini bakho njengabazalwane, ngiyakucela Nkosi, njengoba ngibeka umkhuleko wami kanye nowakhe, siphe khona Nkosi ukuthi uzonikwa isicelo sakhe ngegama likaJesu amen. Kukholwe manje, phikelela, bambelela kukho, kuceliwe, ngakho makwenziwe. Sawubona mfowethu, uyakholwa kanye nami manje ukuthi ungabuyela izansi ningizimu ukahle na? Baba wethu yasezulwini, ngikholekela ukuthi uzopha isicelo sakhe. Ngibeka umkhuleko wami kanye nomkhuleko wakhe, ukukholwa kwami kanye nokukholwa kwakhe konke eBhayibhelini lakho nasegazini likaJesu Kristu. Siyakucela egameni lakhe amen. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ugulayo, uNkulunkulu uyakubavusa. Mfowethu, uzokholwa kanye nami ungeke na? Baba wasezulwini, njengoba ngibamba isandla sakhe sengathi amandla kaNkulunkulu samandla angafika phezu komfowethu futhi sengathi konke kungabaza okuxhubukayo okuzama ukubambelela kungephulwa kudedele kwangathi angedlula leso sivimbelo somsindo aqhubeke futhi ehlokoma ngaliya embusweni kaNkulunkulu ephikelela ebiza ukuphulukiswa kwakhe ngemivimbo yenkosi yethu uJesu Kristu amen. Busiswa mfowethu. Sawubona dade wethu, ngikholwa ukuthi leli yihora. Ngibeka ukukholwa kwami kanye nokukadade wethu phezu kwealtari lingcwele likaNkulunkulu ngemikhuleko yami nokukholwa kwami kanye nokwakhe. Ngiyacela uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu ukuba umnike isicelo sakhe amen. Kuyoba njalo njengoba ukholwa. Baba wethu yasezulwini, egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu, sengathi umkhuleko wami engiwubeka nokamfowethu, amathemba ami kanye namathemba akhe, ukukholwa kwami kanye nokukholwa kwakhe phezu kwealtare lakho elingcwele, kwemukele Nkosi. Nginikela lokhu esikhundleni sakhe egameni likaJesu Kristu amen. Phikelela manje, bambelela kukho ngqo, uNkulunkulu akubusise mfowethu. Baba wethu wasezulwini, bathi umkhuleko wokukholwa usindisa abagulayo, nginikela owami kanye nomfowethu. Ngiyamzwela Nkosi, ngikhulekela ukuthi uzomphulukisa. Sizwe Nkosi njengoba ngicela egameni likaJesu amen. Busiswa mfowethu, unokuphikelela manje mkholwe. Woza dade wethu. Baba wethu yasezulwini, njengoba ngimi lapha ebukhoneni bakho nasebukhoneni baleli bandla ebukhoneni balona wesifazane, ngiyacela njengoba ngibeka umkhuleko kanye nowakhe phezu kwealtare, semukele baba, nginikela lokho egameni likaJesu Kristu amen. uNkulunkulu akubusise, phikelela manje ungakunqamuli. Woza titiwetu, ungachanda kuye kaya, udle isidlo sakho sakusihlwa, uphiliswe na, qhubeka nje. Ngiyakholwa titiwetu na. Baba wasezulwini, ngiyakhuleka ukuthi uzomphulukisa njengoba nginikela umkhuleko wami kanye nowakhe egameni likaJesu Kristu. Amen. Busiswa mfo wethu. Baba wethu wasezulwini, ngibeka izandla zami phezu komfo wethu egameni likaJesu Kristu, kwangathi angaphulukiswa. Nginikela umkhuleko wami kanye nowakhe baba phezu kwealtari lakho elingcwele egameni likaJesu. Makaphulukiswe. Amen. UNkulunkulu akubusise mfo wethu. Manje ezethamelini uJesu washo lamazwi uMarko weshumi nanye amashumi amabili nane. Ngiqinisile ngithi kini, uma uthi kule ntaba qukuleka futhi ungangabaza enhliziyweni yakho, kodwa ukholwe ukuthi lokho okushilo kuzokwenzeka, ungaba nakho okushoyo. Niyakukholwa na? Kulungile. Khona-ke bekani izandla zenu phezu komunye nomunye nikhothamise amakhanda enu. Bekani izandla zenu phezu komunye nomunye ningangabazi. Manje uma uthi kule ntaba qukuleka, yebo ma'am, sizomkhulekela. Nkosi Jesu, manje nisakhuleka, ngiyakhuleka ngomncane. Inenekazi lilethe umfana omncane phezulu lapha. Nkulunkulu baba, ngikhulekela ukuthi uzopha ukuphulukiswa komfana omncane. Manje ngibeka izandla phezu kwakhe futhi ngikholwa egameni likaJesu ukuthi kuza kwenziwa njengoba ngibeke ukukholwa kwami nothandiweyo wakhe lapha phezu kwealtari lakho. Sengathi angasinda Nkosi, ngegama likaJesu. Amen. Kholwa dadewethu, phikelela uyabo. Angazi nje ukukhulekela abagulayo kube yinto ethize engingakaze ngikwazi ukuyiqonda ngaphambi kokuba ngike ngiphume nokubona okufihlakeleyo noma nanoma yini. Ngakela thize ngiyovele ngikhulekele abagulayo ngenkathi ngangiyi umfundisi wendawo wamabhaptisti nje ezansi lapho. Ngandlela thize enye bavele balulame. Angazi abaningi benu bafunde izindaba ezimayelana ngisho noNkulunkulu ethumela engenisa izilwane, abantu beze kanjani ngamaphupho nezambulo. Abantu abangakaze bezwe ngaphambili beze besuka emamayileni nangaphesheya kolwandle bakhulekelwe. Ngivele ngikhuleke umkhuleko wokukholwa konke ngikwaziyo futhi ngiyakukholwa. UNkulunkulu wakwethembisa, kwase kuthi ke uma ekwethembisile lokho, manje awudingi ukuthatha izwi lami ngakho, thatha izwi lakhe ngakho. Bese kuthi ke ubuyodingeka uthathe izwi lami ngaye engibiza ukuba ngikhulekele abagulayo. Kodwa ngicabanga ukuthi ukufakazisile lokho. Bukani lapha eminyakeni edlule ngenkathi nginitshela ngalokhu kukhanya kukhulu, insika yomlilo, nganitshela ukuthi yayibukeka kanjani ngaphambi kokuba kuthathwe noma yisiphi isithombe sesayense sayo. Manje bukani izithombe abanazo zayo. Manje lokho kukhanya okufanayo kumi khona lapha engikhona khona manje. Ngibheke ngqo kukho khona lapha ukukhanya okunombala wesimaragidu. Manje leloso eliwumshini leyo kamera alithatha isayense yengqondo. Niyazi ukukhanya kwakulapho nakho kwenza khona impela elathi kuyokwenza. UJesu wathi, ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu. Kuseyizikhashana izwe lingabe lisangibona, nokho nizongibona. Manje lapha wayeyini na? Intika yomlilo yahola abantwana ehlane yenziwa inyama ngesimo somuntu. UJesu Kristu wafa, wembelwa, wenyukela ezulwini. Futhi endleleni eya eDamaseko uPawulu wahlangana nensika yomlilo efanayo. Wena uthi, oh, lokho akulungile. Oh, qhabo, wathi, Nkosi, ngubani na? Yathi, nginguJesu. Manje akekho noyedwa wabo owakubona, uPawulu wakubona. Akekho omunye wabona lelo juba ngaphandle kukaJesu, ngale kukaJesu, ngaphandle kukaJohane, ngoba wayazi ukuthi wayeze kubona, ngoba uNkulunkulu wamtshela kanjalo. Niyabo, ilokho kuphela wayephikelela, wayekwazi. Manje nakho, manje ngikhulekele ngamunye wenu, ngikhulekele ngamunye wenu. UJesu wathi, uma uthi kule ntaba qukuleka futhi ungangabazi enhliziyweni yakho, kodwa ukholo ukuthi lokho kushilo kuzokwenzeka, ungaba nakho kushilo. Manje sengikushilo, manje makwenziwe. Kubhalwe ukuthi kukhulunywe, sengikukhulumile, makwenziwe. With our hands on each other. Manje azikhuleke izandla zethu phezu komunye nomunye njengabantwana bakaNkulunkulu abakholwayo. Uma wake waphikelela, ngakugwema kanjani ukuphikelela manje na? Ukube lezi zibonakaliso ezinkulukazi bezingenziwa eRussia, bekungeke kube ubukhomanisi namuhla. Lezi zibonakaliso ezinkulukazi zazenziwe eShayina, bekungeke kube ubukhomanisi namuhla. Oh, Melika, Melika, kukangaki uNkulunkulu kuvakashela, uzokuvumela kuze kube kade kangakanani na? Isikhathi sokuphela sesifikile, izibani zakusihlwa ziyakhanya. Manje Nkosi, ngiyabathanda laba bantu, bangabantu bakho, futhi ndawonye singabafo nodade endodaneni yakho uJesu.
As I spoke tonight of David.
Kuthi manje Nkosi njengoba ngikhulumile kulobu busuku ngoDavid nendwa imana encane wayekhathalele izivu zikayise. Kuthi kungekhathaleki ukuthi kwakuncane kangakanani, wayelungele ukuveza nokunqoba ngalokho okuncane ayezonqoba ngakho, futhi wena wawukanye naye.
Lord, I'm coming after these sheep tonight.
Nkosi, ngilandela lezi zimvu kulobu busuku bezigula, ngihloniphile imiyalo yakho, wabonisa ubukhona bakho, ukuzimisela kwakho. Bakhulukisile ngekhadi ngaphandle kwekhadi, ukhombisa ukuthi wena ulapha, awuhluleki neze, uNkulunkulu osendaweni yonke. Futhi ngiza ukuzophonsela inselelo udeveli ozobagcina ngemuva kwesivimbelo somsindo wokungakholwa. Nkulunkulu, ngiyabaletha kulobu busuku, ngiphula indlela ngezwi likaNkulunkulu, futhi ngiyabakhulula egameni likaJesu Kristu, ngibabuyisela emadlelweni anomthunzi aluhlaza. Uma Satane.